This message, How the Angel Came to Me and His Commission, by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday evening, January 17, 1955, at the Lane Tech High School in Chicago, Illinois, USA. Lo miyalezo yeza njani ingelosi kum kunye nomyalelo wayo kamzalwana uWilliam Marion Branham washunyelwa ngomvulo ngokuhlwa January umhla we-17, 1955 eLane Tech High School eChicago, Illinois, USA.
And the brethren are probably, I see several tape recorders down here, and they'll pick this up, of course.
Kwaye nabazalwane bamele ukuba ndibona iqela lezishicileli mazwi ezantsi apha kwaye ziya kukuchola chola oku ngokuqinisekileyo.
Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here's got these tape recorders and you run that right back through, you can get your case exactly.
Nangaliphi na ilixa ufuna ukwazi nje loo nto umoya oyingcwele ayithethileyo kuye, bonana nabazalwane apha abanezishicileli mazwi, bona ke banakho ukuyibuyisela kanye emva uze ube nakho ke ukufumana umcimbi wakho ngokuchanekileyo.
Watch and see if it don't happen just exactly the way it says. When you hear it breathe out, thus saith the Lord, a certain thing, or this is this way, or just check it over and see if that's right or not. It's always that way.
Kwaye qwalasela uze ubone ukuba akwenzeki nje ngokuchaneke kwendlela eyichaze ngayo, uyabona. Wakuyiva iphefumla itsho inkosi into ethile okanye oku kuyile indlela okanye nje iqwalasele kwakhona uze ubone ukuba oko kunjalo na okanye hayi, yabona, isoloko iyiloo ndlela.
Now for just a little background, and I'm just kindly happy tonight that there's just a few of us here. We're just home folks, aren't we? We're not none of us strangers.
Ngoku ukwenzela isandlalelwana nje ndaye ndibuvuya ngokuhlwa nje kuba sibambalwa abakhoyo apha, singabakhaya nje, asinjalo, asingabo, akukho namnye kuthi ungongaziwayo.
I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now, because we're just an, I ain't thrown off on Kentucky now, if there's anybody here from Kentucky.
Tina, asi, mna nje, ndingayisebenzisa eyam yaseKentucky igrama, ndize ndizive kanye ndisekhaya ngoku. Ngoba singabo, singabo nje, kwaye andigqiphi Kentucky ngoku, ukuba kukho bani apha uvela eKentucky.
Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand. Say, I should feel right at home. That's mighty fine.
Ingaba kukho nabani apha osuka eKentucky? Phakamisa isandla. Yitsho, ndimelwe kukuba ndizive kanye ndisekhaya, andimelwanga kukuba njalo. Oko kulunge mpela.
My mother used to run a boarding house. I went down there one day to find out the great group of men boarded there and the big long table set. And I said, how many here from Kentucky stand up? Everybody stood up.
Umama wam wayeke washishina ngendlu eqashisayo. Ndaze ndehla ngenye imini ukuya kufumanisa. Apho kwakuliqela elikhulu lamadoda awayeqeshe apho. Kwaye nenkulu ende yona itafile elungisiweyo. Ndaze mnandathi, bangaphi apha bavela eKentucky, mabeme ngeenyawo. Kwasukuma wonke umntu.
I went up to church that night, my church, and I said, how many here from Kentucky? Everybody stood up. So I said, well, that's been very good. The missionaries have done a good job. So thankful for it.
Ndaze ndinyuka ndisiya enkonzweni ngoba busuku ebandleni lam, ndaza ndathi, bangaphi apha bavela eKentucky? Kwasukuma wonke umntu. Ke ndathi, kulungile. Oko kuhle kakhulu. Iimissionary zenza umsebenzi omhle. Ke sinombulelo ngawo.
Now in the book of Romans, the 11th chapter and the 28th verse, listen closely now to the reading of the scripture.
Ngoku kwincwadi yamaRoma kweseshumi elinanye isahluko kwamashumi amabini anesibhozo umqolo phulaphulisisa ngoku kufundo lwesibhalo.
As concerning the gospel, they are enemies for your sake. But as touching the election, they are beloved of the, for the Father's sake.
Okunene, ngokwendaba ezilungileyo bazintaba ngenxa yenu, kodwa ngokonyulo ngabazintanda ngenxa yobawo.
For the gifts and callings of God are without repentance. Shall we pray?
Kuba izipho nobizo lukaThixo zingaphandle kwenguquko. Masithandazeni.
Lord, help us tonight now as we approach this reverently with all of our heart and sincerity. Only for your glory these things are said. And help me, Lord, and put just in my mind just the things that should be said and how much to say. Stop me when it's your time.
Nkosi, sincede ngokuhlwanje ngoku, sisasondela koku ngenhlonipho, ngenhliziyo yethu yonke, sisekunyanisekeni, zithethelwa kuphela olwakho uzuko ezi zinto. Kwaye, nceda mna, Nkosi, beka nje kweyam ingqondo nje ezo zinto zimele kukuthethwa, kunye nomlinganiselo emazithethwe ngawo, ndinqamle ngelakho ilixa.
I ask that every heart will receive these things for the benefit of the sick and needy in this audience. For I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Ndicela ukuba yonke intliziyo ize izamkele ezi zinto, khona ukuze kube yinzuzo kwabo bagulayo nabasweleyo kubo aba baphulaphuli. Kuba ndikucela oku kwelika Yesu Kristu igama. Amen.
Now, I want to approach this subject just while we're small, and I'll try not to keep you too long. I'll lay my watch out here and try my best now to let you out in good time so you can be back tomorrow night.
Ngoku, ndifuna ukuhlangabeza le ngongoma kanye nje ngoku siliqaqobana. Kwaye ndiyakuzama ukuba ndinganigcini ithuba lide. Ndiza kuyibeka apha yotshi yam, ndize ndizame kangangoko ngoku ukunikhupha kwangethuba ukuze niphinde nibuye ngokuhlwa kwangomso.
Now be in prayer. I don't think the boy even give out cars. I've never asked him whether if they didn't or whether they did or did not, it doesn't matter. We got cards in here anyhow if we have to call some. So if not, well, we'll just see what the Holy Spirit said.
Ngoku, yibani semthandazweni. Andicingi ukuba inkwenkwe iyawakhupha kwa ukuwakhupha amakhadi. Andikhange nimbuze nokuba yaye ukuba abayenzanga okanye bayenzile okanye abayenzanga akunamsebenzi. Sinawo amakhadi apha kananjalo ukuba simelwe kukubiza athile. Ke ukuba akunjalongo ngoba siza kubona nje oko umoya oyingcwele akuthethayo.
If you'll listen close, now this may be in just a few of us here, it's a good time to say this because it deals with my own personal being.
Gogo, ukuba niyakuphulaphulisisa, gogo, oko kusenoba ekubeni mnandi, thina nje sibambalwa abakhoyo apha, lixesha elungileyo lokuthetha oku, ngoba kona kumalunga nobuntu obubo bam.
And that's the reason I read this scripture tonight, that you might see that gifts and callings are not anything that anyone can merit.
Kwaye, seso isizathu sokuba ndifunde esi sibhalo ngokuhlwanje, ukuze nibone ukuba izipho kunye nezibabalo azinto anokuthi ubani azizuze ngokuzifanela.
Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel was blinded and away from God, that for our sake, but the verse just before that said, all Israel will be saved. All Israel will be saved. According to the election.
Upaulosi, etheta apa, wati, amajuda, gokomka wevangeli, amfanyekiselwa kude, emka kuthixo, oko, kungenxa yethu, kodwa, umkolo nje ophambi kwalowo, wati, ewonke uIsrayeli uyakusindiswa. Uisrayeli ephela uyakusindiswa ngokonyulo.
God the Father has loved them and blinded them that we Gentiles might have a place. Now of repentance that through Abraham his seeds could bless all the world according to his word.
uThixo ubawo ubathandile waze wabamfamekisa bona ukuze thina zinhlanga sibe nokufumana indawo ngoku yenguquko ukuze ngaye uAbraham imbewu yakhe ibe nako ukusikelela lonke ihlabathi ngokwelakhe ilizwe.
See how the sovereignty of God is? His word just got to be. He just can't be nothing else. And now, God has elected us. He's elected the Jew.
Niyabona into kuyiyo ukuba ngozimeleyo kukaThixo. Elakhe ilizwi nje limelwe libe njalo. Akanakho nje ukuba yiyo nayiphi na engenye. Kwaye ngoku thina ngalo uThixo wasenyula yena wonyula umJuda.
And he's all these things is God's foreknowledge when he spoke of them, what would be, he foreknew it. Now God, in order to be God, at the beginning, he had to know the end, or he wasn't the infant God.
Kwaye yena, zonke zizinto, zikokukuka Thixo ukwazi, kwenxa engaphambili. Xa yena wathethayo ngazo, ezaziya kubakho, wayazi kwangenxa engaphambili. Ngoku uThixo ukuze abe nguye uThixo ekuqalekeni yena kwafuneka asazi isiphelo okanye wayengenguye ongena siphelo uThixo.
God's not willing that any should perish, certainly not. He doesn't want anyone to perish. But at the beginning of the days, the world, God knew just exactly who would be saved and who would not be saved.
uThixo unga kungangatshabalali namnye ngokuqinisekileyo akathandi yena akafuni kube khona umnye otshabalalayo kodwa ekuqalekeni kwesiqalo semihla ihlabathi uThixo wayazi nje ngqo ukuba ngubani na uya kusindiswa kwaye ingubani obengasayi kusinda.
He didn't want the people to be lost. It's not his will that any should be lost, but it's his will to save everybody. But he knew from the beginning who would and who would not.
Yena ebengafuni abantu balahleke. Akuyiyo eyakhe intando ukuba nabani na ukuba alahleke. Kodwa kuyintando yakhe ukuba asindise wonke umuntu. Kodwa wayazi kwasekuqalekeni ukuba ngubani ebeya kusinda nobengasayi kusinda.
That's the reason he could foresee this thing will happen, that thing will happen, or this will be that, this person will be that way. See?
Seso isizathu sokuba yena abe nokuthi kwanhlandlolo le nto iyakwenzeka leya into iyakwenzeka okanye oku kuya kuba koku ya lo mntu uya kuba yilandlela yabona.
He could foreknow it because he's infinite. If you know what it means, that's just there's nothing that he don't know. See, he knows, well, there's nothing from before time and after, there's no more time. He still knows everything. Everything is in his mind.
Waye enako ukuyazi kwantlandlolo ngoba yena akanasiphelo ukuba niyayazi oko isingisele kuko kukuba nje akukho kwanto yena angayaziyo yabona yena uyazi kakuhle akukho kwanto kususela phambi kwexesha kwaye nasemveni kokuba ixesha lingasekho yabona yena usengowazi zonke izinto yonke into isengqondweni yakhe.
And then as Paul said and Romans the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault? So we see that.
Kwaye ngoko, njengokuba noPaulos etshilo, kumaRoma, sesibhozo nesethoba isahluko, ngoko ke yena, usolelani na phofu. Ke thina siyayibona loo nto.
But God, like preaching the gospel, someone said, Brother Bram, do you believe that? I said, look, said, you must be Calvinist. I said, I am Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. Now there's a limb on the tree that's Calvinism, but there's more limbs on the tree too. A tree has more than one limb.
Kodwa uThixo, njengokushumayela ivangeli, othile wake wathi, mzalwane uBrenham, uyakukholelwa okuya? Mna ndathi, kangela, wathi, umelwe kokuba ungumKhalvini. Ndathi, ndinguye umKhalvini kuphela xa ubuKhalvini bukhona eBhayibhileni. Ngoku, kukho isebe emthini, elo bubuKhalvini. Kodwa kusekho namanye amagatya emthini kananjalo umthi unamagatya angaphezulu kwesinye.
He just wants to run it on out there and eternal security, and after a while you go on off into universalism and you drop off out there somewhere. There's no end to it.
Wayefuna nje ukuyiqoqodisela ngaphaya ukuya kolwana phakade ukhuseleko. Uzemva kwethuba, udlulele kusindo lwehlabathi lonke, uze ulahle uphumele ngaphandle phaya ndaweni ithile. Akukho siphelo kuyo.
But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism, see? There's another limb on the tree and another limb on the tree. Just keep on, the whole thing together makes the tree.
Kodwa, wakubugqiba ubuCalvin, buyela emva apha uze uqalise kubuArmini. Yabona, kukho elinye isebe emthini, kunye nelinye isebe emthini. Qhubekeka nje, iyonke loo nto ihlangene, yenza umthi.
So, I believe in Calvinism as long as it stays in the scripture.
Ke, ndiyakholelwa kubu Calvin ngeli thuba bona busahleli esibhalweni.
And I believe that God knew before the foundation of the world, chose his church in Christ and slayed Christ before the foundation of the world. Scripture said so. He was a lamb of God slain from the foundation of the world.
Kwaye ndiyakholwa ukuba uThixo wayazi kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi. Wakhetha ibandla lakhe kuKristu, waza wamxhela uKristu kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi. Isibhalo sitsho kanjalo, yena waye eyimvana kaThixo eyaxhelwa kwasekusekweni kwehlabathi. Yabona?
And Jesus said that he knew us before the foundation of the world. Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed. That's God. That's our Father.
Kwaye uYesu wathi wasazi thina kwangaphambili kokusekwa kwehlabathi. UPaulus wathi yena wasazi waze wasimisela ukuze senzwe oonyana ngaye uYesu Kristu kwangaphambili kokuba ihlabathi libe liyabunjwa. Lowo ke nguThixo, lowo ngubawo wethu. Yabona?
So don't worry, the wheels are turning just right. Everything's coming just in time. The only thing is get in the turn. And that's the good part about it. Then you know how to work when you're getting in the turn.
Ke, musa ukuxhalaba. Amavili ajikeleza nje kakuhle. Yonke into iza nje ngokusexesheni. Into enye nje kukuba ungene ekujikeni komjelo. Kwaye oko kuko okona kulungileyo malunga nayo. Ngoko, uyazi uba kusetyenzwa njani xa ungena ekujikeni komjelo.
Now, notice now. The gifts and callings without repentance. That's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord.
Gogo, qaphela ngoku. Izipho kunye nobizo zingaphandle kwenguquko. Kungalo ndlela yodwa endathi ndakwazi ngokwesibhalo ukubeka ubizo lwami lwasenkosini.
And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this, and I think it's personal, but that you might have an understanding and know just what the Lord has said that he would do and find something moving and then follow in it.
Kwaye, ndiyathemba ukuba ndikunye nabahlobo ngobusuku, abaya kuqonda ngokuqinisekileyo oku, kwaye bangacingi ukuba ibhekisele kubuqu bomntu, kodwa nibe nokuqonda futhi nazi nje oko inkosi kuthethileyo ukuba yona yokukwenza, nize nifumane ukuthile okuhambayo, nize nilandele kona oko.
Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision. The first thing that I can recall to my mind is a vision that the Lord gave me. And that was many, many years ago. I was a little bitty boy. And I had a rock in my hand.
Gogo, ekuqalekeni, into yokuqala endingaze ndiyikhumbule ngumbono. Into yokuqala endinako ukuyikhumbula ngengqondo yam ngumbono endawunikwa yinkosi. Kwaye oko kwakukweminintsi, emininzi iminyaka eyadlulayo. Ndandiseyencinane kakhulu inkwenkwana. Kwaye ndandinelitye esandleni sam.
Now, I beg your pardon. I can remember when I was wearing a long dress. I don't know whether any of you all old enough to remember when little boys used to wear long dresses. How many in here remembers when children wore, yes? Long dresses.
Koko, ndicela uxolo. Ndikhumbula xa ndandinxibe ilokhwe ende. Andazi nokuba nani na nabanye na apha kuni. Kukho omdala ngokokude akhumbule xa amakhwenkwana ayedla ngokunxiba ezinde zona ilokhwe. Bangaphi phakathi apha abasakhumbulayo xa abantwana babenxiba ewe ezinde ilokhwe?
Well, I can remember in my little old hut there where we lived, I was crawling on the floor, and it was someone, I don't know who it was, come in, and Mama had worked a little blue ribbon in my dress, and I was just barely able to walk.
Kakuhle, ndisakhumbula, kungquphantsi wam omncinane apho sasihlala khona. Ndandikhasa emgangathweni, kwaye yayingothile, andazi ukuba yayingubani na, wangena. Kwaye umama wayenze elincinane elincinane eliluhlaza iqhina lokuhombisa elokhweni yam. Ndaye mna ndingekakwazi nakakuhle ukuhamba.
But I was crawling now and I stuck my finger in the snow on their feet and was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm. I remember my mother jerking me up. Fart.
Kodwa ndandikhasa ngoko, ndaze ndabeka umnwe wam kwikhwephu elalisezinyaweni zabo. Ndaye ke ndisitya ikhephu elo laliselunyaweni olumi ecaleni kweziko esotha. Ndikhumbula umama endifunqula ngokundixhakamfula ngenxa yoko.
And then the next thing I remember must have been about 2 years later, I had a little rock, and that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old.
Kwaza ngoko elandelayo into endiyikhumbulayo kumelwe kube kanti kwakuyiminyaka emibini emva koko. Ndandiphethe ilitye elincinci, kwaye oko kunokundenza ndibe kanti ndandimalunga nesithathu seminyaka obudala, kwaye umninawe wam yena ngoko wayenokuba nje namalunga nento engadibanisa isibini seminyaka obudala.
And so we were out in the back of the yard where there was just an old chip yard where they used to bring the wood up and chop the wood.
Kwaye ke sasingaphandle ngasemva apha esizeni apho kwakukho nje endala yokucandela iyadi, nalapho babedla ngokusisa iinkuni baze bazicandele khona iinkuni ezo.
How many remember them days when you used to pull the wood up in the backyard and chop it? But I wear a tie even tonight. I'm right at home.
Bangaphi abasazikhumbulayo ezo ntsuku xa kwakudla ngokurhuqelwa iinkuni ngasemva kweyadi zize zicandelwe khona? Bekutheni ndize ndifake iqhina khona ngokuhlwanje ndisekhaya kanye?
Then when we out there in the old shipyard, there's a little branch that run down there, come from the spring. Had an old gourd dipper up there at the spring where we dip our water and put it in the old bucket, old cedar bucket, and bring it down.
Gogo, xa bona ngaphandle phaya kule indala iyadi yokucandela, kwaye kukho umncinane umfula owawusehla phaya uvela kwiliso lomthombo. Kwakukho umdala nje ngeselwa umnquma phezulu phaya emthonjeni, nalapho besiye sikhelele khona amanzi ethu size siwagalele kwendala ibhekile eyokudala yomsedare ibhekile yize sehle nawo.
I remember the last time I seen my little old grandmother before she died, she was 110 years old.
Ndikhumbula xa ndigqibelisa ukubona owam omncinane nowayesele mdala umakhulu ngaphambi kokuba asweleke wayenekhulu elineshumi leminyaka obudala.
And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died. She put her arms around me and said, God bless your soul, honey, now and forever. When she died.
Kwaye xa wayesweleka ndamfunqula ndamanga ngolu hlobo kanye nje phambi kokuba asweleke wajikelisa iingalo zakhe zandirhanqa waze wathi, uThixo awusikelele umphefumlo wakho sithandwa ngoku nangona phakade ekuswelekeni kwakhe.
And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life. And I remember watching her, and even when I was a young man, would go down to see him.
Kwaye andiqondi nokuba la mfazi wakhe waba nazo izihlangu ezizezakhe ebomini bakhe. Kwaye ndikhumbula ndimbukele nangethuba ndandisele ndingumfana oselula bendiye ndihle ukuya kubabona.
Every morning she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water and come back. Her feet right in that, so it don't hurt you. She lived to be 110, so she was very, very rugged too.
Kho ekuseni ebevuka abethe ngeenyawo zakhe anqumule kwelo khephu esinge emthonjeni akhe ibhekile yamanzi abuye nawo iinyawo zakhe ziphakathi kulo ke alikwenzakalisi yena waphila wade waba nekhulu elineshumi ke ewe mhlekazi yena wayegqithisile kakhulu ngoba ungwanyalala kananjalo.
So then I remember she was going to tell me about my father's marvels that she played with when he was a boy. And a poor old thing, I thought, how's she going to get up in that attic?
Ke, gogo, ndikhumbula ukuba wayeza kundixelela malunga nezikatata wam imayibhile awayedlala ngazo xa waye eseyinkwenkwe olusizana lwento endala. Ndacinga, uza kufikela njani bethu phezulu kulaa mdeko wokubeka izinto.
Little old two-room shack and had an attic up there and he had two saplings cut in a ladder made to go up.
Omncinane nomagumbi mabini umkhuku kwaye unomdeko wokubeka izinto phezulu phaya kwaye benamagatya omthi amabini anqunyulweyo kunye neleli eyenziweyo yokunyuka.
One out, she said, now after dinner, I'm going to tell you, show you your daddy's marbles. And I said, all right.
Kuhle, ndatsho. Kuhle, ngoku. Wathi yena. Ngoku. Emva kwesidlo sasemini, ndiza kuxelela. Ndikubonise ezikayihlo iimayibhile. Ndaze mna ndathi, kulungile.
So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do. Now I thought, how in the world is that poor old thing going to get up that ladder?
Ke yena, waye eza kundibonisa zona. Sisetyesini kwigumbi eliphezulu apho wayegcina khona izinto ezizezakhe njengokuba abantu abadala besenza. Ndaze ndacinga kungase kwenzeke njani bethu ukuba olwasizana ludala lukwazi ukunyuka kulaleli.
So I got around there and I said, Grandma, I said, now wait, honey, I'll get up here and help you. She said, stand aside. Up that ladder she went like a squirrel.
Ke ndajikela ngaphaya. Ndaze ndathi, makhulu, ndathi, ngoku khawume sithandwa ndiza kunyuka apha ndize ndikuncede. Yena wathi, yithi gu ecaleni, wagwencela kulo leli wenyuka ngathi kunyuka isikwirelo.
She said, well, come on. And I said, all right, Grandma. I thought, oh my, if I can just be like that. That much strength in me yet at 110 years old.
Waza wathi, kulungile, khawuze. Ndaze mna ndathi, kuhle ke makhulu. Ndacinga, oh bethu, ukuba nje ndinoze ndibe njeya, okungako kona ukomelela endinako kodwa ndibe nekhulu elineshumi lonke leminyaka obudala.
Now, then, I remember being at this little old spring and I had a rock and was throwing it down like that in the mud trying to show my little brother how strong I was.
Ngoko ndikhumbula, ndikulo mthonjana wakudala, ndaye ndiphethe ilitye. Kwaye ndiligibisela phantsi kanjalo eludakeni ndizama ukubonisa umninawo wam ukuba ndomelele kangakanani na.
And there was a bird sitting up in the tree and he was chirping, turning around, a little robin or something. And the little robin, I thought he spoke to me.
Kwaye kukho intaka ichophe phezulu emthini kwaye yayiziculela nje iqhwaya ijikajika iluhlobo lwencinane yakudala yerobin okanye into enjalo kwaye le robin incinane ndandicinga ukuba ithetha nam.
And I turned and listened, and the bird flew away, and a voice said, you're going to spend a big part of your life near a city called New Albany.
Kwaye ndaguquka ndaze ndaphulaphula yaza loo ntaka yabhabha yemka laza izwi lathi, wena uya kuchitha inxenye enkulu yobomi bakho kufutshane nesixeko esibizwa iNew Albany.
It's 3 miles from where I was raised. Went about a year later to the place, having no idea of ever going. New Albany.
Leyo, yayizimayile ezintathu ukusuka apho ndakhulela khona. Saya malunga nonyaka kamva ukuya kuloo ndawo. Ndingenalo nofifi lokuba ndandiya kuze ndiye eNew Albany.
Along through life, how those things. Now look, my people was not religious. My father and mother did not go to church. Before that, they were Catholic.
Lonke ithuba apha ebomini, indlela ezo zinto. Ngoku, khangela, abantu bakuthi babengengamakholwa. Utata nomama babengahambi inkonzo. Ngaphambili koko, babengamakatolika.
My little nephew sitting in here somewhere tonight, I guess. I don't know, he's a soldier. I'm praying for him. He's Catholic himself, still Catholic.
Umtshana wam omncinane ehleli apha ndaweni ithile ngokuhlwa nje ndiyaqikelela andazi yena ulijoni ndiyamthandazela ungumkatolika kwayena usengumkatolika.
And last evening when he was here and saw those things of God, he was standing right there at the platform. He said, stand there and said, Uncle Bill, he's been overseas for a long time, said, and I've seen that. Said, that don't happen in the Catholic Church. He said, I believe, Uncle Bill, you're right, he said.
Kwaye izolo ngokuhlwa, xa ebelapha, waza wazibona ezo zinto zikaThixo, ebeme kanye apha eqongeni, uye wathi, eme phaya, waze wathi, Malume Bill, ebesoloko ephesheya kolwandle ixesha elide, wathi, xa ndibone okuya, wathi, okuya akwenzeki kwinkonzo yamakatolika, uthe, okuya ndiyakholwa, Malume Bill, unyanisile, watsho.
And so I said, honey, it isn't me right, it's him that's right, see, him that's right. And so he said, now I'm not asking you to do nothing, Melvin, but just serve the Lord Jesus Christ. With all your heart, you go anywhere you want to.
Doesn't that stand up? Ayindim onyanisileyo, nguye onyanisileyo, yabon, nguye onyanisileyo, wazake wathi, mna ndathi, ngoku, andikuceli ukuba wenze kwanto, Melvin, kodwa nje, khonza inkosi uYesu Kristu, ngentliziyo yakho yonke, yiya naphi na apho ufuna ukuya khona.
But be sure that in your heart that Jesus Christ has been born anew, see, in your heart, and you go to any church you want to after that.
Kodwa qiniseka ukuba enhlizweni yakho uYesu Kristu uzelwe ngokutsha, yabona, enhlizweni yakho ze uye kuyo nokuba yeyiphi inkonzo emva koko.
Now, but the people before me were Catholic. My father's Irish, my mother was Irish. The only break there is in the Irish blood, my grandmother was a Cherokee Indian. My mother is just about a half-breed.
Koko, kodwa abantu abaphambi kwam bebefudula bengamakatolika. Tata wam ungum-Irish, kwaye nomama wam wayengum-Irish. Indawo enye apho liqhawuke khona igazi lobu-Irish, kumakhulu wam, yena wayelindiya le-Cherokee. Umama wam yena, nje, umalunga nokuba ngumcube.
And so then, to me, it's our generation. After three, it's done faded out. But that's the only break in being strictly Irish. Harvey and Branham was the name. And then behind that was Lyons, which is still Irish. And then they was all Catholic. But myself, we had no religious training or teaching at all as children.
Kwaye ke ngoko ndi kum sesam kwesethu isizukulwane emva kwesesithathu sinyamalele yaphela kodwa olo lulo lodwa uqhawulo lokuba ndibe kongangxengwanga um-Irish. UHarvey noBranham yayingabo bodwa igama, kuze emveni koko yayinguLoyens nasekwa ngum-Irish, kwaye bonke babe ngamakatolika. Kodwa okukokwam zange saba noluqeqesho lwankolo okanye imfundiso konke konke ebuntwaneni.
But those gifts, that visions, I saw visions right then just the same as I do now. That's right. Because gifts and callings are without repentance. It's the foreknowledge of God. God doing something. Down through life, I was afraid to say anything about it.
Kodwa, ezo zipho, la mibono, ndandibona imibono kanye ngoko, kanje ngokuba ndisenza ngoku, injalo londo, ngenxa yokuba izipho nobizo zingaphandle kwenguquko kululwazi lukaThixo, uThixo esenza into ethile kuko konke ukwehla ngobomi bendikade ndisoyika ukuthetha nantoni na amalunga naso.
You've read my story in the little book called Jesus Christ the Same Yesterday and Forever. I think it's some of the books, these other books. Is that right, Gene? Is it in this the regular book, is it in the book we have now? Is it Life Story? I think it is. Then when we had, ain't that awful? My own books now, I've never read them myself.
Nilifundile ibali lam kula ncwadana ibizwa ngokuba uYesu Kristu nguye izolo namhlanje naphakade. Ndicinga ukuba likwenye yezi ncwadi ezinye ezi. Ingaba kunjalo, Jean? Lingaba likule eqhelekileyo incwadi kwincwadi esinayo ngoku. Yiyo le ithi ibali lobomi. Ndicinga ukuba yiyo. Saza saba ne ayimbanga naloo nto. Incwadi zam ndibe mna ndingazange ndazifunda ngokwam.
But somebody else writes them. So then it's just something they've taken a meeting. I've been through that, so I'm looking for something else always to happen.
Kodwa umuntu umbi uyazibhala zona. Ke ngoko into abathe bayithatha emhlanganweni. Besele ndidlule kulonto. Ke ndisoloko ndikhangela into ethile eyenye ukuba yenzeke.
So then they're fine. I've read parts of them now here and there just as to get a chance.
Ke ngoko zilungile. Ndizifundile indawo ezithile zazo ngoku. Apha naphaya nje ndakuba ndifumana ithuba.
And now, anyhow, as a little boy, you know the vision how it spoke to me as about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There'll be a work for you to do when you get older.
Kwaye ngoku, nakanjani, njengenkwenkwe eselula, niyawazi umbono ukuba wathetha kanjani nam. Ndandimalunga nesixhenxe seminyaka obudala, waze wathi. Musa ukusela okanye utshaye okanye ujobhe umzimba wakho nangayiphi na indlela. Kuya kubakho umsebenzi ekumele uwenze wakuba mdala.
And you've heard that told in the book? Well, that's right. All along it kept happening. When I become a minister, well then it really started happening. All the time.
Kwaye, nakuva oko kuxelwe encwadini. Kulungile. Injalo loo nto. Konke ukuza. Yaqhubeka isenzeka. Xa ndathi ndaba ngumlungiseleli, kakuhle. Ngoko yona, yaqalisa ngenene ukwenzeka maxa wonke.
And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit. The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus. It doesn't look like him in the same vision. For the vision I saw of the Lord Jesus, that he was a little man.
Kwaye, ngobunye ubusuku, ndabona inkosi yethu uYesu. Ndikuthetha oku ngemvume, ndiyakholwa, evela kumoya oyingcwele. Ingelosi yenkosi ethi ize asiyiyo inkosi uYesu. Ayifani nofana naye kulaa mbono mnye. Ngoba umbono endawubonayo wenkosi uYesu waye eyindoda encinci.
I've been out in the field praying for my dad. And I come back in and I went to the bed. And that night I looked at him and I said, oh God, save him.
Waye enga, ndaye ndingaphandle entsimini, ndithandazela utata wam, ndaze ndabuyela ngaphakathi kwakhona, ndaya kulala. Kwaye ngobuya busuku, ndamjonga ndaze ndathi, oh Thixo, msindise.
My mother has already been saved and I'd baptized her. Then I thought, oh, my dad drinks, so, and I thought, if I could just get him to accept the Lord Jesus. I went out, laid down a little old pallet out in the front room near the door.
Umama wayesele esindisiwe, ndaze ndambhaptize. Ngoko ndacinga, oh, utata wam esela kangaka, ndaze ndacinga. Ukuba nje ndingaze ndimenze amkele inkosi uYesu. Ndaphuma, ndangqengqa phezu kwencinane yakudala ipalethi, phandle, kwigumbi langaphambili kufuphi nomnyango.
And something said to me, rise up. And I raised up, went walking, and went back into the field behind me, an old broom sage field.
Yaza into ethile yathi kum, vuka. Ndaze ndavuka, ndahamba, ndabuyela kulaa ntsimi ngemva kwam, endala yotyani lwemitshayelo intsimi.
And there standing not over 10 feet from me stood a man, white garment on, little fella. Had his arms folded like this, a beard kind of short, hair down to his shoulders, and he's looking sideways from me like that. Peaceful looking figure.
Kwaye apho, emi kumphakamo engodlulanga kwishumi leenyawo ukusuka kum, kumi indoda, ithe uwambu, ingubo emhlophe, umfo omncinci, iingalo zakhe zisongiwe kanje, iindevu, zibumfutshanerha, iinwele zehle zaya kuma emagxeni akhe, kwaye naye, ejonge bucala ukusuka kum kanjeya isimo esikhangeleka sizele uxolo.
But I couldn't understand how his feet one just behind the other and the wind blowing, his robe moving, sage blowing. I thought, now wait a minute. I bit myself. I said, now I'm not asleep. And I pulled a little piece of that sage off. You've got it like a toothpick in it. I put it in my mouth.
Kodwa andizange ndibe nako ukuyiqonda indlela iinyawo zakhe elinye nje emva kwelinye. Waye nomoya ubhudla, ingubo yakhe iphephezela, utyani luvuthuzo, ndacinga. Ngoku, khawume umzuzu, ndaziluma, ndathi, ngoku, andikho buthongweni. ndaze ndatsalela phantsi, ndatsalela phantsi intwana yolwatyana, niyazi, ndaqothula okunjengomcinga wokuvungula kulo, ndawufaka emlonyeni wam.
I looked back towards the house, I said, no, I was in there praying for Dad. Something said, come out here, and here stands this man. I thought, that looks like the Lord Jesus. I thought, I wonder if it is. And he's looking just exactly directly towards where our house sits now.
Danyeka, ndikhangela ngasendlwini. Dad, hayi, bendilapho ndithandazela utata wam. Kwaza ukuthile kwathi phumela apha. Kwaye apha, naku kumile ndoda. Ndacinga, leya ikhangeleka njengenkosi uYesu. Ndacinga, kazi, akangebi nguye na. Wayejonge nje ngqo, engqale kwicala apho indlu yethu imi khona ngoku.
So I moved around this way to see if I could see him. And I could see the side of his face like that. But I had turned way around this way to see him. I said, never moved him.
Ke, ndahambela bujikela ngapha, ukuze ndibone ukuba andinakumbona na. Kwaye, ndandinakho ukubona icala lobuso lakhe ngolwa hlobo. Kodwa yena, kwafuneka ndijikele ngale ndlela ukuze ndimbone. Ndaze ndathi, zange imshukumise yena tu.
I thought, I believe I'll call him. I said, Jesus. And when he did, he looked around like that. That's all I remember. He just reached out his arms.
Ndaze ndacinga, ndiyakholwa ndiza kumbiza. Ndaze ndathi, Yesu. Waze xa yena wenzayo, wabheka ngolwa hlobo. Kuphelele apho endikukhumbulayo. Yena wolula nje ingalo zakhe.
There's not an artist in the world could paint his picture. The characters of his face. The best I've ever seen was at Hoffman's head of Christ at 33. I've got it on all the literature and everything I use. That's it, because that looks just like it. And so then, or pretty near, as close as it could be.
Akukho namnye umzobi ehlabathini onokuzoba umfanekiso wakhe, izimilo zobuso bakhe. Ona ungcono endakhe ndawubona ngulowa kaHoffman, intloko kaKristu enamashumi mathathu anesithathu. Ndinawo kuzo zonke iincwadi nayo yonke into endiyisebenzisayo, kungokuba leya ikhangeleka njengayo, kwaye ke ngoko, okanye njengokusondeleyo, nje ukusondela enokuba nako.
He looked like a man if he'd speak the world would come to an end. And yet, with so much love and kindness, so I just pitched over. And at daylight, I found myself just at the break of day, pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself, walking back to the broom stage field home.
Wayekhangeleka kanje ngendoda, ukuba wayenokhe athethe ihlabathi laliya kuphela. Noko kunjalo, enoluninzi uthando nobubele, ude wena, ndasuka nje ndaqethuka. Kwakuba kusile, ndazifumana nje ekuqhekekeni kwemini, ihempi yokulala imanzi tixo ziinyembezi. Xa ndathi ndabuyela kum, ndihamba, ndibuya ukunqumla kuloo ntsimi yotyane yomtshayelo, ndigoduka.
I told it to a minister friend of mine. He said, Billy, that'll run you crazy. He said, that's the devil. And said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time.
Ndaxelela umlungiseleli ongumhlobo wam. Yena wathi, Billy, oko, kuyako kuphambanisa. Wathi, lowo ngumtyholi. Waze wathi, musa ukudlalela kwinto enjengaleyo. Ndandingumlungiseleli wasebhaptisi ngelo xesha.
Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it. And I said, brother, what do you think about that?
Kwalunga, ndadlulela komnye umhlobo wam wakudala. Ndahlala phantsi ndambalisela malunga nayo. Ndathi, mzalwane, ucinga ntoni malunga noko?
He said, well, Billy, I'll tell you. He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible here, the grace of God and so forth, I wouldn't go off after some fantastic thing, something like that. I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing. I said, only thing I'm trying to find out is what this is.
You know what? Kahle, Billy, ndizakuxelela. What? Ndikholelwa ekubeni, ukuba unokuzama ukugcina ubomi bakho, wena nje, shumayela le nto isebhayibhileni apha. Ubabalo lukaThixo njalo njalo. Bendingekhe ndiphumele ukulandela into egqwesileyo, into ethile elolo hlobo. Mna ndathi, mhlekazi, andibi ndiphumela ukulandela into ethile egqwesileyo. Ndathi, kuphela, ndizama ukufumanisa ukuba iyintoni nale nto.
He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches. But said, when the apostles ceased, those things ceased with it. And said, now the only thing that we have at any kind of seeing those things, said it's spiritualist, demons.
Wathi yena, Billy, kwiminyaka edlulileyo, abefudula benazo ezo zinto emabandleni. Kodwa, wathi, xa bathi bathi abaphela abapostile, nezo zinto zaphela kunye nabo. Waza wathi, ngoku, ukuphela kwento esinayo ena, naluphi na uhlobo lokubona ezo zinto. Wathi, yimimoya, amadimoni.
I said, oh, Brother McKinney, you mean that? He said, yes, sir. I said, oh, God, have mercy on me. I said, Brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to me? You know I love him, and I don't want to be wrong in these things.
Dad, oh, mzane McKinney, ukuchongene noko. Wathi yena, ewe mhlekazi. Dad, oh, Thixo, yibane tarho kum. Dad, di, oh, mzane McKinney, ubungena kukhe uzibandakanye nami emthandazweni ukuze uThixo angaze aphinde ayivumele ukuba indehlele. Uyazi ukuba ndiyamthanda kwaye andifuni ukuba nesiphoso kwezi zinto.
I said, you pray with me. He said, I will, Brother Billy. And so we had prayer right there in the parsonage.
Dad, thandaza kunye nam. Wathi yena, ndiyakwenje njalo mzana uBill. Saza ke saba nomthandazo kanye apho kuloo ndlu yesifundisi.
I asked several ministers, the same thing would come. Then I got scared to ask them because they'd be thinking I was a devil. So I didn't want to be like that.
Ndabuza iqela labalungiselele. Into ekwanye ibiye is. Ndaze ndoyika ukubabuza, ngoba babeya kucinga ukuba ndinguSathana. Kenda, ndandingafuni ukuba njalo.
I know in my heart something happened. Now that's all. There's something in my heart that happened. And I didn't want to be like that. Never.
Ndandisazi entliziyweni yam ukuba into ethile yenzekile. Ngoku, kuphelele apho. Kwakukho ukuthile entliziyweni yam okwenzekileyo. Kwaye, ndandingafuni kuba njalo. Tu.
So, later on in years, I heard one day down at the First Baptist Church where I was a member at the time, I heard someone saying, say you ought to went over and heard them holy rollers last night. And I thought, holy rollers.
Ke kamva eminyakeni ndeva ngenye imini ezantsi kwibandla lebhaptisti yokuqala apho ndandililungu khona ngelo xesha ndeva ubane sithi uthi ubumelwe kukuba uyile ngaphaya uyokuva aba yabaqinqeleki bangcwele izolo ebusuku. Ndaze mna ndacinga abaqinqeleki abangcwele.
And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer, and I said, what was that, Brother Walt? He said, a bunch of these Pentecostals. I said, what? He said, Pentecostals. He said, Billy, if you'd ever see that. He said, they was rolling on the floor like that and jumping up and down.
Waza umhlobo wam, uWalt Johnson, ocula ibhesi, kunye nam sathi, ibiyintoni le yamzawana uWalt? Yena wathi, igquba lamaPentecost. Ndathi, intoni? Yena wathi, amaPentecost. Wathi, Billy, ukuba awuzange ukubone okuya. Wathi, bebeqengqeleka emgangathweni ngolwahlobo kwaye bexhumaxhuma.
And said they said that they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved. And I said, where's that at? Oh, says little old tent meeting out there at the other side of Louisville. Said colored people, of course. And I said,
Waza wathi, bathe kufuneka bandembezele ngahlobo luthile lolwimi olungaziwayo okanye babe ngasindiswanga. Ndaze mna ndathi, iphi apho ikhoyo loo nto? Oh, watsho, kumhlangano wentende wakudala, ngaphaya kwelinye icala eLouisville. Ndathi, ngabantu abantsundu kakade. Ndaze mna ndathi, ehe.
And he said, there's a lot of white people there. I said, did they do that too? He said, yes, they did it too. And I said, that's funny, as people get mixed up and stuff like that. I said, well, I guess we just have to have those things.
Waza yena wathi, kukho abaninzi abantu abamhlophe phaya. Ndathi, bebeyenza loo nto nabo. Wathi, ewe, bebeyenza nabo. Ndathi, iyahlekisa loo nto. Abantu bazixube kwinto enjengaleyo. Ndathi, poof, ndiyaqikelela. Simele kukuba nazo ezo zinto.
On a Sunday morning, I never forget it, he's eating a piece of dry orange peeling for indigestion he had. And I just did as well as it was yesterday.
Ngentsasa yangecawe, andisoze ndiyilibale loo nto. Wayesitya isuntswana elomileyo lexolo le-orenji ngenxa yokuqunjelwa abe nako kwaye ndiyibona kakuhle ngokunga ibizolo.
Now I thought, jabbering, jumping up and down. What kind of religions will they get next? And so I went on.
Ndaze ndacinga, ukundembezela, kuqhunywaqhunywa, hloboluni lwenkolo abaza kulufumana olulandelayo. Ndaza ke ndaqhubeka ndimka.
Later from that, I met an old man. It's here in the church maybe now, or he was here over at the church, by the name of John Ryan. And I met him at a place, an old fellow, long beard and hair. And he may be here. I thought he was from Benton Harbor up here at the House of David.
Kamva ukusuka koko, ndadibana nexhego elilapha ebandleni mhlawumbi ngoku, okanye belilapha ngaphesheya enkonzweni, nogama linguJohn Ryan. Ndaye ndadibana naye endaweni, umfo omdala oneendevu ezinde neenwele, kwaye usenokuba ulapha. Ndandicinga ukuba wayesuka eBenton Harbor, phezulu apha, kwindlu kaDavide.
They had a place in Louisville. I was trying to find them people, and they called it the School of the Prophets. So I thought I'd go over and see what that was.
Kwaye, babe nendawo eLouisville. Ndandizama ukubafumana abo bantu. Kwaye, babe ibiza ngokuthi sisikolo sabaprofeti. Ke, ndacinga ukuba ndiyakuya ngaphaya ndize ndibone ukuba yayiyintoni naleya.
Well, I didn't see nobody rolling on the floor, but they had some strange doctrines, and that's where I met this old man. He invited me to come up to his place.
Kakuhle nje, mna ndizange ndimbone mntu uqengqeleka phansi, kodwa babe neemfundiso ezithile ezingaqhelekanga. Kwaye kulapho apho ndathi ndadibana nelixhego, wandimemela ukuba ndiye endlwini yakhe.
I went up for a vacation. I was there one day, and I went back to his house, and he's done gone. And he'd gone somewhere down in Indianapolis. Said the Lord called him, his wife. I said, "You mean you let that man run off like that?" She said, "Oh, he's God's servant."
Ndenyuka ke ndisiya kwikhefu, ndaye ndiphaya usuku olunye, ndaze ndabuyela emva kwindlu yakhe, kwaye wayesele emkile, kwaye wayeye kwenye indawo ezantsi e-Indianapolis. Kwathiwa, inkosi imbizile, kutsho umfazi wakhe, ndathi, "Uthetha ukuba uvumela laa ndoda induluke njengolo hlobo?" Yena wathi, "Oh, usisicaka sikaThixo."
Poor old thing died a few weeks ago, I heard. And she was devoted to him. My, that's the kind of wife to have. That's right. Right or wrong, he's right anyhow. I said, "Well, I know the..." Now, Brother Ryan, are you here? He isn't here. He was the other day, wasn't he, boys?
Usizana oludala, luseleke kwiveke ezimbalwa ezidlulileyo, ndiyeva. Kwaye, waye ezinikezele kuye. Bethu, olo luhlobo lomfazi lokuba nalo. Injalo loo nto. Elungile okanye engalunganga, ulungile nakanjani. Ndathi, "Kakuhle, ndandisazi ukuba babe ngokuyena umzana uRyan ingaba ulapha? Akekho apha? Ebekhona ngenye imini, akunjalo, makwedini?"
Well, they just live with what they can get a hold of. I mean, they didn't have nothing to eat in the house, that's right. And I'd caught some fish out to a pond or a lake in Michigan. I come back down to their place.
Ke, bona nje, baphila ngaloo nto bakwazi ukufika kuyo bayifumane. Kwaye wayengenanto yakudla endlwini, injalo loo nto. Ndaye ndandibambise buntlanzana equleni okanye isiziba eMichigan. Ndaye ndibuya ndisehla, ndaze ndehlela ezantsi kulaa ndawo.
And they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with. And I said, "He left you without anything in the house?" So, but he's God's servant, Brother Bill.
Kwaye babe ngenalo nefutha endlwini okanye ioli yokupheka loo ntlanzi ngayo. Ndaze ndathi, "Ukushiye kungekho kwanto endlwini?" Wathi, "Oh, kodwa usisicaka sikaThixo, mzalwane uBill."
I thought, "Well, bless your old heart. Brother, I'll stand right by you." That's right. "If you think that much of your husband, I'm ready to join up and stand by you for that." That's right.
Wathi yena, "Ndaze ndacinga, kulungile, isikeleleke intliziyo yakho endala. Mzalwane, ndiyakumba kanye nawo, injalo loo nto. Ucinga kangako ngomyeni wakho, ndikulungele ukuzibandakanya ndize ndime nawe ngenxa yoko. Injalo loo nto."
We need more women like that today and more men thinking of their wife like that. That's right. It'd be a better America if husbands and wives would join together like that. Right or wrong, stay with them. Would be so many divorces.
Sidinga abanye abafazi abanjalo namhlanje. Kunye namanye amadoda acinga ngabafazi bawo ngolo hlobo, injalo loo nto. Ibiya kuba imelika engcono ukuba abayeni nabafazi bebenokumanyana ngolo hlobo, belungile okanye bengalunganga, hlalani nabo, bekungasayi kuba koluqhawulo mitshato lungaka.
So we went to, then I went on, and on my road home is a strange thing. I come down through Mishawaka, and I seen little old cars now sitting on the street called, big signs on them said Jesus only.
Geti na besiye e dazendemka daze endleleni egodukayo kwaba into engaqhelekanga lehla nanqumla eMishawaka daze ndabona ezincinane zakudala imoto ngoku zimiswe esitatweni zibizwa amaxwebhu amakhulu kuzo esithi uYesu yedwa.
I thought, what is Jesus only? That must be religious. And I went over here, and here's bicycles had on it Jesus only, Cadillacs, Model T Fords, everything Jesus only on it. I thought, well, wonder what that is.
Ndacinga itheta uku uYesu yedwa oku yakumele ukuba kanti kokwenkolo daze ndadlulela apha naku kuzibhayisekile nazo zinawo kuzo uYesu yedwa iCadillacs, iModel T Fords, yonke into uYesu yedwa kuzo. Ndacinga kahleni inoba oku kuyintoni.
So I followed it around, come to find out it was a religious meeting, 1,500 to 2,000 people there. And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on. I thought, say, here's where I see what Holy Early Orders is.
Ke, dayilandela ukujikeleza, ndisiya kuyiqonda, yaye ingumhlangano wezenkolo, iwaka elimakhulu mahlanu ukuya kumawaka amabini abantu apho. Daze ndeva konke kuba koko ukukhwaza kunye nokuxhumaxhuma. Nokuqhubeka ndacinga yithi apha kulapho ndiza kubona khona ukuba yintoni umqengqeleki ongcwele.
So I had my old Ford, you know, and I claimed would make 30 miles an hour, 15 this way and 15 up down this way.
Ke ndaye ndineford yam endala niyazi endandibanga ukuba iyakwenza amashumi amathathu emayile ngeyure, ishumi elinesihlanu ngapha kunye neshumi elinesihlanu phezulu naphantsi ngale ndlela.
So I pull it over to one side. When I got a place to park, walked back down the street, walked in, looked around, and everybody standing, it could stand. I had to look over their heads, and they were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, what a people that is.
Ke, ndarhuqela bucala ndema, nda, xa ndafumana indawo yokupaka, ndaze ndahamba ngeenyawo ukwehla ngendlela, ndangena. Ndalaqaza waye wonke umntu emile kwabo bakwaziyo ukuma. Kwafuneka ndijonge ngaphezu kweentloko zabo. Baye bekhwaza bexhuma besiwa kwaye beqhubeka. Ndacinga, bantu bani naba.
But the longer I stood there, better I felt. That seems pretty good. Oh, there ain't nothing wrong with them people. They ain't crazy. I got talking to some of them, so they were fine people.
Kodwa ngokuya kusiba kudala ndimi apho ndaye ndiziva ngcono. Ndacinga okuya kukhangeleka kulungile. Ndacinga akukho kwanto ephosakeleyo ngaba bantu, abashiywa zingqondo. Ndakwazi ukuthetha nabanye babo ke baye bengabantu abaphilileyo.
So I said, well, now that's the same meeting that I went out and stayed all night that night, and the next day I went in, and you've heard me tell that my life story.
Ke ndathi ke ngoko yayikwanguloo mhlangano endaya kuwo ndaze ndahlala ubusuku bonke ngobo busuku ndaze ngengomso ndangena kwaye nindivile ndibalisa loo nto kwibali lobomi bam.
I was on a platform with 150 or 200 ministers, maybe more, and they wanted everybody just raise up and say where this is from, and I said, evangelist William Branham, Jeffersonville, sit down, Baptist. So sit down, each one tell where they were from.
Ndaye ndiseqongeni kunye nekhulu elinamashumi amahlanu okanye amakhulu amabini abalungiseleli mhlawumbi nangaphezulu kwaye babefuna ukuba wonke umntu aphakame nje aze achaze apho wayesuka khona. Ndaze mna ndathi umvangeli uWilliam Branham eJeffersonville ahlala phantsi, umbhaptisti ke ndahlala phantsi, elowo ngamnye ecela ababevela khona.
So that next morning when I got in there, I slept in the field all night that night and pressed my trousers between the two Ford seats, you know, and I old seersucker trousers, little t-shirt, you know. So the next morning I went to the meeting with a little t-shirt on.
Ke ngalantsasa elandelayo xa ndangenayo phaya ndalala emasimini ubusuku bonke ngoba busuku ndacinezela ibhulukhwe yam phakathi kwezibini izitulo zefort niyazi ndaze ndanda eyakudala ibhulukhwe yesisakha isikitshana niyazi ke ngentsasa elandelayo ndaya emhlanganweni ndinxibe isikitshana sam ndaza ndaya ndandingenanto kuphela izidola ezintathu kwaye kwakufuneka ndiqwebe amafutha oneleyo okundigodusa
I got me some rolls, kind of old, you know, but I was all right. I got to the hydrant, got me a glass of water, you know, and they were pretty good. So I soaked them up a little and had breakfast.
Ndaze ngoko ndazifumanela amaqebengwana athile, nawayesele emadalarha noko, niyazi, kodwa ndandingenangxaki. Ndaze ndaya kumbhobho, ndazifumanela iglasi yamanzi, niyazi, kwaye zaba mnandi kakhulu. Ke ndaye ndawamanzisa kancinane.
I could eat with them now. They ate twice a day, but I couldn't put nothing in the offering, so I wouldn't sponge on them.
Ngoku, ngendanditile kunye nabo, ngoku, babesidla kabini ngemini, kodwa, ndandingenanto yokubeka emnikelweni, ke, ndandingenaku bamfimfitha ke.
So then I got in there that morning and said, I just have to tell this part of it, so got in there that morning and he said, We're looking for William Branham, a young evangelist who was on the platform last night, a Baptist.
Ngokondangena apho ngalantsasa, but ndizawukhe ndibalise le ndawana yayo. Ndaze ndangena apho ngalantsasa, bazabona bathi, sikhangela uWilliam Branham, umvangeli oselula obelapha eqongeni izolo ebusuku, umbhaptizi.
So we want him to bring the message this morning. I seen he's going to pull me hard, that bunch of people, me a Baptist. So I just kind of scooted down in my seat.
But sifuna ukuba asiphathele umyalezo ekuseni nje. Ndabona ukuba kwakuza kundinzimela. Elaqela labantu mna ndibe ndingumbhaptisi ke ndavele nje ndagontsha apha esitulweni sam.
I had on seersucker trousers and a t-shirt, you know, and we wore clerical. So when I sat back in the seat like this, so he asked two or three times and I sat down by a colored brother.
Ndandinxibe ibhulukhwe yesisaka kunye nesikipa uyazi saye sasinxiba ndilisekileyo thina ke ndaze ndahlala bungqiyama esitulweni kanje ke wabuza kabini okanye kathathu kwaye ndandihleli ecaleni komzalwane ontsundu.
And the reason they had their convention in the north because the segregation was then on in the south so they couldn't have it in the south.
Kwaye isizathu sokuba bayibambele emantla ingqungquthela yabo kungokuba ucalucalulo lwalusekhona emazantsi ke babengenakho ukuyibambela emazantsi.
So I wonder what this Jesus only was about. Now as long as it's Jesus, it's all right. So don't make any difference whether it's how it is, just as long as it's him.
Ke ndandimangaliswa ukuba yayiyintoni lo Yesu yedwa eyayimalunga nako. Ndaze ndacinga oko nje inguYesu konke kulungile ke ayenzi mahluko nokuba injani oko nje inguye.
So I sat there a little bit and watched him. And so they called two or three times more. And this colored brother looked over to me and said, Do you know him?
Ke, ndahlala apho ethutyana. Ndababukela. Baza ke, bakhwaza amanye amabini okanye amathathu amatyeli. Waza, lo mzawane untsundu wajonga kum wathi, uyamazi?
The showdown was there. I couldn't lie to the man. I didn't want to. I said, look, brother. Yes, I know him. He said, well, go get him.
Nda. Yayingamanqam. Zange ndibe nakuyiqhatha la ndoda. Ndandingafuni kwenza njalo. Ndathi, jonga mzalwane. Ewe, ndiyamazi. Yena wathi, kulungile. Yiya kumbiza.
I said, well, I'll tell you, brother. I said, I am he. But you see, I said, look, These seersucker trousers. He said, get on up there. And I said, no, I can't go up there. I said, but these trousers on like this little t-shirt. He said, damn people don't care how you dress.
Ndathi, kahle ndiza kuxelela, mzalwane. Ndathi, ndinguye. Kodwa, uyabona, ndathi, jonga, ndi le bhulukhwe yesisaka. Nyuka iya phaya. Ndathi, ndathi, hayi, andinako ukuba ndingaya phaya. Ndathi, ndinxibe le bhulukhwe. Ngolu hlobo nesi sikitshana wathi aba bantu abakhathalelanga ukuba waze wanxiba njani
And I said, well, look, don't you mention it here. I said, see, I've got these seersucker trousers on. I don't want to get up there. I said, anybody know the whereabouts of William Branham? He said, yeah, he is. Yeah, he is.
Doesn't that kulungile, chonga, ungabisa ipat, yev, that, yabon, dingubele puluko esisak, andifuni kunyugela pai. Kwatiu, ngawa uko umdo maziyo kuba upi William Branham. Yena what? Nangu apa. Nangu apa.
Oh, my face real red, you know, and no tie on, you know, and this little old t-shirt and a little sleeves on like this, and I went walking up here, my ears burning. I never been around a microphone.
Oh, Betu, ubu sobambu bovu ngenene, niyas, tinga fakanga ne clean, uyas, kwae nesi kichana si dala, uyas, imi kone minginane ngol shobu, tazenda amba ndisi ya pezulu paya, indlebe zamzi shushu, tadinga zange na sonde ele mbo kwenu woku teta.
And so, I got the preaching up there, and I took a text and there will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell, and then he cried. I a lot of times preach little three things like that. Come see a man, believest thou this, or then he cried.
Kwaeke, kwafunaka ndishumayele apo, tazendatata umkholo, andisoze ndiwulibala. Indoda esisityebi yaphakamisa amehlo ayo esihogweni, yaze yakhala. Mna, amaxesha amaninzi, ndishumayela ezincinci ezintathu izinto ngolo hlobo, yiza ubone indoda. Uyakholwa wena ile nto, okanye waza yena wakhala.
And I kept saying, there's no flowers, and then he cried. There's no prayer meeting, then he cried. There's no children, then he cried. No songs, then he cried. Then I cried.
That Quebec, the man in the seat, akukho zintyatyambo, waze wakhala. Kungekho mihlangano yakuthandaza, waze wakhala. Akukho bantwana, wasuke wakhala. Akukho zingoma, waze wasuke wakhala. Dasuke nam dakhala.
So, after it's all over, why, my, they just had all of them around me want me to come hold a meeting for them. I thought, say, maybe I'm a holy roller, see? So I thought, maybe, see, they're such fine people.
Kemva kokuba konke kudlule, kutheni, bethu, basuka nje, bonke bandingqonga, befuna ukuba ndiye kubabambela umhlangano, ndaze ndacinga, ingaba mhlawumbi ndingongcwele umqinqeleki, yabona, ke ndacinga, mhlawumbi, yabona.
And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder So-and-so from Texas.
Da hamba genda pum, indota inglebe ama kuza, anglechwanga belusi bengomo, kunye nomkulu mwazo abelusi ngomo. Dat, ungubani, yena wat, ningum dalaus banban, of vela Texas.
Well, look, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on, you know, they used to play golf with, and one of them little bitty jersey sweaters. He said, I'm Reverend So-and-so from Florida. Would you come home? I thought, I'm right at home, boy. These here seersucker trousers and t-shirt, that's just fine.
Ndacinga, kulungile oko bekukhangeleka. Omnye umfo weza inxibe ezibhulukhwana zincinci zenikaboka. Uyazi, kwakudla ngokudlalwa ngazo igalufu. Kunye nezi jezana zibusikipaha. Yena wathi, ndingumfundisi sibanibani ovela eFlorida. Ubungenakukhe uze kubamba. Ndacinga, ndisekhaya ngqo kwedini. Le bhulukhwe yesisarha kunye nesikipa zilunge nje kakuhle.
So, you've heard my life story on those things, so I'll stop here and tell you something that I've never told before. First thing I want to ask you, I was going to bypass that.
Ke, nali ivayibali lobomi bam ngazo ezo zinto, ke, ndiza kunqumama apho, ndize ndinixelele into endingazange ndanixelela ngaphambili. Eyokuqala into, ndifuna ukunicela, bendiza kutsiba okuya.
I've never said it before in public, in my life. If you promise me that you love me and will try to love me as much after I say this as I do before I say it, raise up your hand. All right. That's your promise. We'll hold you to it.
Andizange ndikuthethe ngaphambili esidlangalaleni ebomini bam ukuba uyandithembisa ukuba uyandithanda kwaye uza kuzama ukundithanda kwangolo hlobo emva kokuba ndithethe oku njengoba ndisenza phambi kokuba ndiyithethe phakamisa isandla sakho. Kulungile, eso sisithembiso sakho, ndiza kukubophelela kuso.
Sitting in the meeting that night, when they sang their songs, they clapped their hands and they'd sing, that little song, I know it was the blood, I know it was the blood.
Ndihlele emhlanganweni ngobuya busuku, xa babethi bacule iingoma zabo, babeye baqhwabe izandla zabo, kwaye babeye bacule, nda, la ngonyana ethi, ndazi ukuba kwakuligazi, ndazi ukuba kwakuligazi.
And they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord. I thought, that sounds awful good to me.
Kwaye, babeye babaleke benyuka besihla phakathi kwezitulo nayo yonke into. Kwaye nje bekhwaza futhi bedumisa inkosi. Ndacinga, le nto ivakala kamnandi kakhulu kum.
I began this referring all time to Acts, Acts 2 and 4, Acts 2:38, Acts 10:49, all that. I thought, say, that's scripture. I just never seen it like that before, but oh, my heart was a burning. Thought, this is wonderful.
Ndaqalis, kwaye longa ixesha, abebhekisa kwizenzo, izenzo isibini isine, izenzo isibini amashumi amathathu anesibhozo, izenzo ishumi amashumi amane nethoba, konke oko, ndacinga, khawuthi, eso sisibhalo, mna nje ndandingazange ndisibone ngolo hlobo ngaphambili, kodwa, oh, intliziyo yam yayivutha noko kunjalo. Oku kuyamangalisa.
I thought there's a bunch of the holy rollers when I first met them, and I thought, oh my, now they're a bunch of angels. See, I changed my mind right quick.
Bendicinga ukuba baligquba labaqinqeleka abangcwele xa bendidibana nabo okokuqala. Ndaze ndacinga, oh bethu, ngoku baliqela lengelosi, yabona. Ndaguqula ingqondo yami ngokukhawuleza.
So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings, I thought, oh my, I'll get with this bunch of people. That must be the kind of what they used to call the shouting Methodists. Just went a little farther, I thought. Maybe that's what it is.
Ke, ngentsasa elandelayo, xa inkosi yathi yandinika eli thuba likhulu lokuba ndibambe le mihlangano, ndacinga, oh bethu, ndiza kuzidibanisa neli gquba labantu. Olu, kumele lube kanti lolo ahlobo babedla ngolibiza amawisile akhwazayo, nto nje ahambele phambilana, ndacinga, mhlawumbi loo nto into abayiyo.
So I sure like that. Oh, there's something about them I like. They're humble and sweet.
Ke, ndacinga, kulungile, ndiyithanda ngokuqinisekileyo loo nto. Oh, kukho okuthile ndikuthandayo ngabo. Bathobekile futhi balungile.
So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me. And I, there's one man say sitting here and one over here, and they were the leaders of the group.
Ke, inye into endandingenako kuyiqonda, yayikokwakho uthetha ngeelwimi. Leyo yandifumana. Kwaye kukho enye indoda, masithi ihleli apha, ibe enye ihleli phaya, kwaye la, aye ngabakhokheli beqela.
This one would raise up and speak in tongues, this would interpret it, and would tell things about the meeting and so forth. Oh my, I got to read that.
Le, ibiye iphakame ize ithethe ngeelwimi. Le, yona, ibiye izitolike, yaye ixele izinto malunga nomhlangano. Njalo njalo, ndacinga. Bethu, kufuneka ndifunde ngale.
So, then it vice versa, it fall on this and then back on that one. And each one was speaking tongues interpret.
Ke ngoko, babeye batshintshiselane. Yehle kulo, ize iphinde ibuyele kwakomnye lowa. Kwaye ngamnye ebeye athethe ngelwimi atolike.
The rest of the church would speak, but it didn't seem like the interpretation come like these two men. Now seeing they sit close together, I thought, oh my, they must be angels.
Ibandla lilonke beliye lithethe, kodwa akuzange kukhangeleke ngathi ingcaciso iza njengalamabini amadoda. Ngoku ndabona ukuba ahlala ngokusondeleneyo, ndacinga, oh bethu, bafanele ukuba baziingelosi.
So, while sitting back there, ever what that was, you know what I couldn't make out, it would come on me, and I have a way of knowing things if the Lord wants me to know it.
Ke, ngeli thuba ndisahleli emva phaya, nokuba yayiyintoni leyo, niyazi, ndizange ndibe nakuyiqaphela, yona ibithi ifike kum, kwaye ndinendlela yokwazi izinto ukuba inkosi ifuna ndizazi, niyayazi.
And I don't breathe this out, never before in public, but if I really want to find out anything, the Lord usually tells me about these things. That's what the gift is for, it seems.
Ndaye andi, seso isizathu sokuba ndithi, andikuphefumli oku, zange ngaphambili esidlangalaleni. Ukuba ndifuna ukufumanisa nantoni na, inkosi iqhele ukundixelela malunga nezi zinto. sesalonto isipho uyabona.
So you can't just throw that out before the people. It becomes like cast your pearls before swines. It's a sacred, holy thing, and you don't want to do that. So God will hold me responsible.
Ke awunako ukuvele nje ukhibisele lonto phambi kwabantu. Ijika ibe kukulahla iipyarile zakho phambi kwehagu. Siyinto ehloniphekileyo, into engcwele, kwaye akufuni ukuyenza lonto. Ke uThixo ebeya kundithwalisa uxanduva.
Like talking to brethren and so forth, I wouldn't try to find out something evil about a brother. One time sitting at a table with a man, him with his arm around me, said, "Oh, Brother Branham, I love you." And I kept feeling something moving.
Njengokuthetha ebazalwaneni, njalo njalo, andinakuze ndizame ukufumanisa into engcolileyo ngomzalwana. Ngathuba lithile, ndihleli etafileni kunye nenye indoda, yona ijikelise ingalo yayo kum, yathi, "Oh, mzalwane uBranham, ndiyakuthanda." Ndabe ndisiva into ethile ishukuma.
I looked at him. He couldn't have told me that. I know he didn't do it. See? Well, there it was. He was absolutely a hypocrite if there ever was one. See? And right there with his arm around me, I said, "Well, okay." Walked away.
Ndamjonga. Kwakungamelanga ade andixelele loo nto. Ndayazi ukuba wayenganjalongo, yabona, ngoba nako apho yayikho, waye engowenene umhananisi. Ukuba kwakhe kwabakho okhoyo, yabona, kwaye kanye apho enengalo yakhe ebhijeliswe kum, ndathi kuhle kulungile, ndahamba ndimka.
I don't want to know that. I'd rather just know him the way I know him as my brother and let it go like that. Let God do the rest of it, see. And I don't want to know those things.
Andifuni kukwazi oko. Ndinga nje, ndingamazi ngendlela endimazi ngayo. Njengomzalwane wam, ndize ndiyeke ihambe ngolo hlobo. Ndiyekele uThixo, enze okuseleyo kwayo, yabona. Kwaye andifuni kuandazi, funi kuzazi ezo zinto.
And many times on these things, it's not here in a church. I'll be sitting in the room, sitting in a restaurant, and the Holy Spirit will tell me things that's going to happen. People's right here knows that to be true.
Kwaye, amaxesha amaninzi kwezi zinto, akukho apha ebandleni. Ndiya kube ndihleli egumbini, ndihleli kwindawo yokutyela, aze umoya oyingcwele andixelele izinto eziza kwenzeka. Abantu balapha kanye abayaziyo ukuba yinyaniso leyo.
I'll sit at my home and I'll say, "Now, be careful, there's a car coming after a while. It'll be a certain person. Bring them on in, for the Lord has said they'd be here."
Ndikhe ndithi ndihleli ekhayeni lam, ndize ndithi, "Ngoku, lumka, kukho imoto ezayo emva kwethuba. Iya kuba ingothilethile umntu. Uze ubangenise, ngokuba inkosi ithe baza kuba belapha."
When we go down the street, there'll be certain things happen. Watch at that crossing there, because you're going to almost get hit and just sitting that way. See? Every time, just perfectly.
Xa sisihla ngendlela, kuya kubakho izinto ezithile eyakwenzeka. Uqwalasele xa uwela phaya, ngoba uza kuphantse ugiliswe. Kwaye uze ujonge nje ukuba kuyi kuba njalo na. Yabona, lonke ixesha nje ngokugqibeleleyo.
So you don't want to throw yourself too much into that, because you can use it, it's a gift of God, but you have to watch what you do with it.
Ke, awufuni kuzijula kakhulu kuyo loo nto, ngoba usenakho, yona usenokuyisebenzisa, isisipho sikaThixo, kodwa kufuneka uqwalasele ukuba wenzani nangaso.
God will hold your response. Look at Moses. Moses was a God-sent man. Do you believe that? Predestinated, foreordained, and made a prophet.
UThixo uya kukuthwalisa uxanduva. Jonga uMoses. UMoses waye indoda ethunywe nguThixo. Niyakholwa yiloo nto? Enyule kwangaphambili, wamiselwa kwangaphambili, waza wenziwa umprofeti.
And God sent him out there and said, "Go speak to the rock," after done been smitten. Said, "Go speak to the rock and it'll bring forth his water." But Moses, angry, ran out there and struck the rock. The water didn't come. He smote it again. Said, "You rebels, must we bring you water out of this rock?"
Waza uThixo wamthuma phandle phaya. Wathi, "Hamba uthethe neliyo." Emva kokuba lalisele libethiwe, wathi, "Hamba uthethe neliyo, kwaye liya kunika amanzi alo." Kodwa uMoses enomsindo, wabaleka waya phaya, walibetha iliwa, amanzi akazange walibetha kwakhona, wathi, "Bavukele ndini, sinikhuphele amanzi kweli liwa na."
You see what God did? The water come. We said, "Come up here, Moses." That was the end of it. See? You have to watch those things. So what you do with divine gifts.
Uyabona into uThixo wayenzayo. Amanzi aphuma. Kodwa wathi, "Nyukela apha, Moses." Eso, yaba sisiphelo sayo. Yabona, Kufuneka uziqwalasele lezo zinto ukuze wena into oyenzayo ngezipho ezingcwele.
He's like a preacher, a good forceful preacher, and get out and preach just to take up offerings and money. God will hold him responsible for that. That's right. You have to watch what you do with divine gifts.
Kanjengomshumayeli olungileyo namandla omshumayeli aze aphume ashumayele nje ukufumana iminikelo nemali, uThixo uza kumthwalisa uxanduva ngaloo nto. Injalo kanye kufanele uqwalasele into oyenzayo ngezipho ezingcwele.
And or try to make some big prestige, a big name for some church, or a big name for himself. I'd rather have two or three nights meeting and braise on somewhere else and be humble and stay down. And you know what I mean.
Kwaye, okanye uzame ukwenza ubunqanga obuthile obukhulu, okanye elukhulu igama esenzela ibandla elithile, okanye ezenzela yena igama elikhulu. Ndinokusuka ndibe nomhlangano obusuku obubini okanye obuthathu. Ndize ndiyosebenza ndaweni ithile iyenye, ndibe ngothobekileyo, ndihlale ndiphantsi, kwaye niyazi ukuba ndithetha ukuthini.
Yes, sir. Always keep your place where God can put his hand on you. This is inside life now, remember.
Ewe mhlekazi, yiba ngosoloko egcine indawo yakhe apho uThixo anokwazi ukubeka khona isandla sakhe kuwe. Obu bubomi bangaphakathi ngoku, khumbula.
So then, this day, I thought, well, I'm going to walk up, and I just so alarmed with those people, I thought, I'll find out about those men. And out in the yard, I kept looking for them after the service was over.
Ke, ngoko, ngalo mhla, ndacinga, kahle, ndiza kuhamba, ndinyuke. Kwaye, ndandothusiwe ngabo bantu, ndacinga, ndiza kufumanisa malunga nalo madoda. Ndaze ke, ngaphandle eyadini, ndasoloko ndikhangelana nawo. Emva kokuphuma kwenkonzo.
I looked around, I found one of them. I said, "How do you do, sir?" He said, "How do you do?" He said, "Was you the young preacher who preached this morning?" I was 23 years old, and I said, "Yes, sir."
Ndakhangela ndijikeleza, ndafumana omnye wabo, ndathi, "Kunjani, mhlekazi?" Yena wathi, "Kunjani kuwe?" Wathi, "Ingaba ungulaa mshumayeli mncinane beshumayela ekuseni nje?" Mna ndathi, "Ndandimashumi mabini anantathu iminyaka ubudala ngoko." Ndathi, "Ewe, mhlekazi."
And he said, "What was your name?" I said, "Branham." And I said, "Yours?" And he told me his name, and I thought, well, now if I can just get his contact of his spirit now. And yet not knowing what that was, doing it.
Waza wathi, "Ungubani igama lakho?" Ndathi, "NdinguBranham." Ndabuya ndathi, "Elakho?" Waze wandixelela igama lakhe. Ndaze ndacinga, kulungile ngoku. Ukuba nje ndingakhe ndiqhagamshelane nomoya wakhe ngoku. Abe yena engazi ukuba ndandisenza loo nto.
I said, "Well, say, sir," I said, "you people have something here that I don't have." He said, "Have you got the Holy Ghost since you believe?" I said, "Well, I'm a Baptist." He said, "But have you received the Holy Ghost since you believe?"
Ndaze ndathi, "Kulungile. Mandithi mhlekazi." Ndathi, "Nina bantu, ninokuthile apha endingenako mna." Wathi yena, "Wakha wamfumana umoya wengcwele sukela wakholwayo?" Mna ndathi, "Kahle. NdinguMbhaptizi." Wathi, "Kodwa wakha wamamkela umoya wengcwele wakholwayo nje."
And I said, "Well, brother, what do you mean?" I said, I haven't got what you all got, I know that." I said, "Because you've got something that seems to be powerful and so on." Said, "Have you ever spoke with tongues?" And I said, "No, sir." Said, "I'll tell you right quick, you haven't got the Holy Ghost."
Ndaze ndathi, "Kahle, mzalwane, uthetha ukuthini?" Ndathi, "Andinayo le nto nina nonke ninayo. Leyo into ndiyayazi." Ndathi, "Ngoba ninento ethile ekhangeleka inamandla kwaye ke." Wathi, "Wakha wathetha ngelwimi?" Ndaze ndathi, "Hayi, mhlekazi." Wathi, "Ndiza kuxelela ngokukhawuleza, wena awunaye umoya oyingcwele."
And I said, "Well, if that's what it takes to get the Holy Ghost, I haven't got it." And so he said, "Well, if you haven't spoke with tongues, you haven't got it."
Ndaze ndathi, "Kulungile. Ukuba kuthabatha loo nto ukuze ufumane umoya oyingcwele, mna andinaye." Waze ke wathi yena, "Kulungile. Ukuba uzange uthethe ngelwimi, awunaye yena."
And keeping his conversation that way, I said, "Well, where can I get it?" I said, "Get on in the room there and start seeking the Holy Ghost."
Kwaye, ngokugcina incoko yakhe ngaloo ndlela, ndathi, "Kulungile, ndingamfumana phi?"
I kept watching him, you know, he didn't know what I was doing, but I knew he had a little strange feeling because his eyes began to get a little glassy as he looked at me. But he was really a Christian.
What? Ngena ekumbini phaya, uze uqalise ukufuna umoya ongcwele. Kwaye ndathi ndatsho kuye, uyazi, wayengazi ukuba ndenza ntoni, kodwa yena ndayazi ukuba unemvakalelo encinci engaqhelekanga, ngoba wa amehlo akhe aqalise ukuncwenga kancinci njengoko wayejonge kum, waze wa, kodwa yena waye engowenene umKristu.
He was absolutely wrung out 100% a Christian. That's right. Well, I thought, praise God, here it is. I've got to get to that altar somewhere.
Yena waba ngokuqinisekileyo ongokupheleleyo umKristu. Injalo londo. Kulungile nacinga. Makadunyiswe uThixo. Nansi apho yona ikhoyo ndindi. Ndifanelwe kukuya kwesisibingelelo ndaweni ithile.
I went out, looked all around, thought I'd find the other man. And when I found him and started talking to him, I said, how do you do, sir? He said, say, what church you belong to? Said, they tell me you're a Baptist. I said, yep.
Ndaphuma, ndakhangela konke ndijikeleza, ndicinga, ndiza kufumana nenye leya indoda. Kwaye, xa ndamfumana naye, ndase ndaqalisa ukuthetha naye, ndathi, kunjani mhlekazi? Wathi yena, khawutsho, ukhonza kweyiphi icawa? Wathi, bandixelela ukuba ngumbhaptisi. Ndathi, yebo.
And he said, you ain't got the Holy Ghost yet, have you? I said, well, I don't know. Said, you ever spoke in tongues? I said, no, sir. He said, you haven't got it.
Waza yena wathi, awukabi nayo umoya oyingcwele, andithi? Mna ndathi, kahle, andazi. Wathi, wakhe wathetha ngelwimi. Ndathi, hayi mhlekazi, wathi, awunaye ke.
And I said, well, I know I haven't got what you all got. I know that. And I said, but my brother, I'm really wanting it. He said, well, there's the pool ready. I said, I've been baptized.
Ndase ndathi, kulungile, ndiyazi ukuba ndinayo le nto nina nonke ninayo. Ndiyakwazi oko, ndase ndathi, kodwa mzalwane wam, ndimfuna ngenene. Wathi, kulungile, nali ayichibi, lilungile. Mna ndathi, ndandibhaptiziwe.
But I said, I haven't received what you all got. I said, you got something that I really want.
Kodwa, ndathi, andiyamkelanga le nto nina nonke ninayo. Ndathi, nina ninokuthile endikufuna ngenene.
He said, well, that's fine. I was trying to catch him, you see. And when I finally got his spirit, now that was the other man, if I ever talked to a low-down hypocrite, there was one of them.
Waza yena wathi, kahleke, oko kulungile. Ndandizama ukubambisela, uyabona, kwaye ukubandi, xa ekugqibeleni, ndathi ndawufumana umoya wakhe. Ngoku, le, yayiyenye indoda. Ukuba ndakhe ndathetha noyena wakhe waphantsi umhana Hanis, lo yayingomnye wabo.
He was living, his wife was a black-headed woman, he was living with a blonde and had two children by her. Drink, cursed, run to taverns and everything else, and yet in there, and speaking in tongues and prophesying.
Wayehlala, umfazi wakhe waye enenhloko emnyama, yena wayehlala noneenwele ezigwanqa, futhi enabantwana ababini kuye. Esela, iqalekisa, ehamba ezirhoxo, nayo yonke into enye, kodwa ephaya, phakathi, ekwathetha ngeelwimi aze aprofete.
Then I said, Lord, forgive me. I went home. That's right. I said, I can't understand it. Seemed like the blessed Holy Spirit falling and on that hypocrite. I said, can't be. That's all.
Doesn't that? Ngosi, ndikuxole. Ndagodu, injalo lona, ndathi, ndiza kufumana nje, andinako ukuyiqonda le, ibikhangeleka njengosikelelekileyo umoya oyingcwele usihla, kwaye, kulaa mhana Hanisi, ndathi, ayinako uba njalo, kuko konke oko.
During this long period of time, he's studying and crying, thought if I could get out with him, maybe I could find out what it was all about. Here's one, a genuine Christian, and the other, a real hypocrite.
Kalo lonke elithuba lide ngoko, mna, ndifunda kwaye ndilila, ndicinga ukuba ndingakhe ndiphume kunye nabo, mhlawumbi ndingafumanisa ukuba yayimalunga nantoni na. Nanku omnye engumKristu wenene, aze omnye abe ngumhana Hanisi wenene.
And I thought, what of it? Oh, I said, God, maybe there's something wrong with me. And I said, being a fundamentalist, that'll have to see that in the Bible. It has to me, everything that operates must come out of this Bible or it's not right. It has to come from here.
Ndase ndacinga, kuyini na oku? Oh, ndathi, Thixo, mhlawumbi kukho isiphoso kum. Ndase ndathi, ekubeni ndingulowo uthabatha izinto ngaloo ndlela zibhalwe ngayo. Oku yaku ndifanele ukuba ndikubone eBhayibhileni imele ukuze ibekho. Kum, yonke into eqhubekayo imele ukuphuma kule Bhayibhile, kungenjalo iphosakele, imele ukuba iphume apha.
It can be proved in the Bible, not just one place, but it has to come all the way through the Bible. I have to believe it. It has to dovetail and tie together with every scripture, or I don't believe it.
Inokungqinisiswa eBhayibhileni, hayi nje kwindawo enye, kodwa imelwe ukuba ize yonke indlela ukunqamleza iBhayibhile. Ndimele ukuyikholwa, imele ukuba ibe njengesisila sehobe ize inxibane ngokudibeneyo naso sonke isibhalo okanye andiyikholwa.
And then, because Paul said if an angel from heaven come preach any other gospel, let him be accursed. So I believe the Bible. And I said, I could never see nothing like that in the Bible.
Kwaye ngoko, ngokuba uPaulus wathi, ukuba ingelosi evela ezulwini iyeza ishumayele nayiphi engenye ivangeli, yona mayisingelwe phantsi, ke ndikholelwa iBhayibhile, kwaye ndathi, andizange khe ndibone naye efana nalaa nto eBhayibhileni.
2 years later, after I'd lost my wife and everything, I was up there at the Greens Mill, my little old place up there, praying, been back in my cave back there for 2 or 3 days, 2 days it was.
Kwiminyaka emibini kamva, emva kokuba ndilahlekelwe ngumfazi wam nento yonke, ndandiphezulu phaya eGreens Mill, ndikwindawana yam yakudala phezulu phaya ndithandaza. Ndandisele ndiphaya emqolombeni wam iintsuku ezimbini okanye ezintathu, kwakuziintsuku ezimbini.
I walked out to get a bit of breath of air, and when I walked out there, my Bible was laying out there on the end of a log, just as you come in, an old tree blow down, had a fork in it.
Ndaphuma ukuya kufumana ukuphefumla kancinci, khe ndibethwe ngumoya. Kwaye xa ndandihamba ndiphuma apho, iBhayibhile yam yayihleli ngaphandle phaya esiphelweni sesiqobo njengokuba ungena, umthi omdala owawuwiswe ngumoya, unefolokhwe kuyo.
I had a fork laying up like this, a tree laying down, and I just sat straddled that log and lay out there at night time looking up towards the skies like I had my hand laying up like this, and sometimes go to sleep laying right on the log like that praying. Be up there several days, just don't eat or drink, just there praying.
Ngoku nina, unefolokhwe iphakame ngolu hlobo, wona umthi ulele phantsi, kwaye ndandihleli ndingxabazele kweso siqobo, ndize ndilale apho ebusuku, ndijonge phezulu esibhakabhakeni kanjeya. Sandla sam silele phezu ngolu hlobo, ngamanye amaxesha ndingene ebuthongweni ndilale kanye phandle kweso siqobo kanjalo ndithandaza. Bendiye ndibe lapho iintsuku eziliqela nje ndingadli okanye ndisele kuphela ndithandaza.
And I walked out to get a little fresh air. All that cave is cool, damp back in there. So then I come out and there laid my Bible where it had it the day before, and it was turned to Hebrews the 6th chapter.
Kwaye ndaphuma ukuze ndibethwe ngumoya ngaphandle kwaloo mqolombo. Kwakupholile kwaye kufumile ngaphakathi phaya. Ke ngoko ndaphumela phandle nako kulele iBhayibhile yam apho ndandiyishiye khona ngezolo, kwaye yaye ivuleke kumaHebhere sesithandathu isahluko.
And I begin to read there, let us lay aside on, go on to perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works and faith towards God and so forth. For it is impossible for those which were once enlightened, made partakers of the heavenly gift and the callings and so forth.
Kwaye, ndaqalisa ukufunda apho, masithi sishiye, sidlule, sidlulele kwelokukhula, singabuyisiseke ngelokuqala emisebenzini efileyo nokukholwa kuThixo, njalo njalo. Kuba akwenzeki kuba abo babekhe bakhanyiselwa benziwa basiva isipho semazulwini nobizo, njalo njalo.
But said, but thorns and thistles which is nigh to rejecting, who's in the water, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for that which is nigh to rejecting, with thorns and thistles whose end is to be burned and something.
Kodwa yathi, kodwa ameva nenkunzane lowo ukufutshane nengqalekiso nesiphelo sawo amanzi, imvula iza futhi phezu komhlaba ukuze iwunxibise ize iwulungise ngenxa yabo abo bakufutshane nengqaliseko, benameva neenkunzane besiphelo sisa ekutshisweni. Kwaza okuthile kwathi,
here it is. Oh, here, now whatever he won't be up here, he's fixing to give me a vision right now. I waited there on the end of that log and waited.
Ndacinga, nantsi ke yona, ndiza kuva ngoku nantonye na yena undivusele apha. ulungiselela ukundinika umbono kanye ngoku. Ndalinda apho kwaso siphelo seso siqobo. Ndalinda.
I got up and walked back and forth up and down. Walked back, nothing happened. Walked back to my cave again, nothing happened. I stood there and oh, what is this?
Ndaphakama, ndahamba ndisihla emva naphambili, phezulu naphansi, ndabuyela khona, akwenzeka nto. Ndabuyela emqolombeni wam kwakhona, akwenzeka nto. Ndema apho, ndacinga, kahleni, yintoni le?
I walked over to my Bible again and it just come all over me again. I picked it up and I thought, what's in there he wants me to read? I kept reading on down about repentance towards God and faith and so forth.
Ndaya eBhayibhileni yam kwakhona, ndaze, oh, yandongamela kwakhona. Ndayiphakamisa, ndaze ndacinga, yintoni elapho yena afuna ndiyifunde. Ndaqhubeka ndifunda ukwehla malunga nenguquko kuThixo nokholo.
And I read on down where it said, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for what it's meant for here. But the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. And oh, it just shake me.
Ndaze ndafunda ukwehla, apho ithe, imvula eza futhi phezu komhlaba ukuwunxibisa, ize ulungise, oko ubenzelwe bona, ngoba apho, kodwa ameva nenkunzane, ezikufutshane nengqalekiso nesiphelo sazo sisa ekutshisweni. Ndaze, oh, ibiye nje indiqikiqe.
I thought, Lord, are you going to give me a vision of what I was up there asking for something other? Then all at once before me I seen the world rolling. And it was all disked up.
Ndaze ndacinga, Nkosi, ingaba uza kundinika umbono wantoni? Ndandiphezulu phaya, ukuya kumcela into ethile iyenye. Kwaza konke ngesaquphe phambi kwam, ndabona ihlabathi liqengqeleka kwaye lonke lithiwe tyaba lalucwecwe.
And here went a man with white with his head up a sowing seeds like this. And when he went coming, just as he went over the hill, here come a man behind him dressed in black with his head down a sowing seeds. And when the good seeds come up, it was wheat. And when the bad seeds come up, it was weeds.
Kwaye naku kuhamba indoda enxibe mhlophe, iqwanyile, ihlwayela imbewu kanje, yaze yakuba imkile, kweza nje, isandula kusithela, ngapha yakwendula, naku kusiza indoda emva kwayo, inxibe ezimnyama, ijonge phansi, ihlwayela imbewu, kwaze xa imbewu ezilungileyo ziphuma, kwaba ingqolowa, kwathi xa imbewu ezimbi ziphuma, zaba lukhula.
And then it come a great drought on the earth, and the wheat had its head hanging over just about perished, wanting water. And I seen all the people with their hands up praying for God to send water. And then I seen the weed, it had its head down, bowing for water.
Kwaza kwafika imbalela enkulu emhlabeni, yaza ingqolowa yathokombisa inhloko yayo yajinga, njengokuba iyachabalala, ifuna amanzi. Ndaza ndabona bonke abantu bephakamise izandla zabo, bethandaza kuThixo ukuba athumele amanzi. Ndaza kwa oko, ndabona ukhula, luthokombise intloko yalo, luqubudela amanzi.
And just then the great clouds come across and the rain just gushed down. And when it did, the little wheat that has all been over went, stood right up, and the little weed right beside went, stood right up. I thought, well, what's that?
Kanye ngoko, nje amafu amakhulu, anqamleza nemvula yaphokoka. Kwaye xa yenzayo, laa ngqolowa incinci ibikade igobile, yathi whish, yemanqo. Lwaza nokhula oluncinci obeselucaleni kwayo, lwathi whish, lwemanqo. Ndacinga, kahle, yintoni naleya?
Then it come to me. There it is, the same rain that makes the wheat to grow, makes the weed to grow.
Kwa oko yeza kum, nanto apo ikhoyo. Imvula enye ethi ikhulise ingqolowa, ikwayiyo ekhulisa ukhula.
And the same Holy Spirit can fall in a bunch of people and can bless a hypocrite just the same as it blesses the other. Jesus said, by their fruits you shall know them. Not whether he shouts, whether he rejoices, but it's by his fruit you shall know him.
Kwaye umoya oyingcwele omnye unako ukwehla kwigquba labantu kwaye usikelele umana anisi ngohlobo nje olunye othi usikelele abanye. UYesu wathi ziziqhamo zabo eniya kububona ngazo, ingekuko ukuba uyakhwaza okanye uyagida, kodwa ziziqhamo zakhe oya kumazi ngazo.
I said, there you are. I got it, Lord. I said, then that really is the truth. This man, you could have gifts without knowing God. So then I was getting too critical on speaking with tongues, you see.
That na kwapo ukoyo, ndifumene Nkosi. That ngoko okuya kuyinyaniso ngenene. Le ndoda usenokuba nazo izipho ube ungamazi uThixo. Ke ngoko nda ngoko ndandisiba nokugxeka kakhulu ukuthetha ngelwimi, niyabona.
But one day then how God had vindicated that to me. I was baptizing down on the river, my first converts at the Ohio River, and the 17th person I was baptizing, as I started to baptize them, I said, Father, as I baptize him with water, you baptize him with the Holy Spirit.
Kodwa, ngenye imini, ngoko, indlela uThixo wakunqinela ngayo oko kum, ndandibhaptiza ezantsi emlanjeni, abaguqulwa bam bokuqala, kumlambo iOhio, yayingumntu weshumi elinesixhenxe, endandimbhaptiza. Ndisaqalisa ukumbhaptiza ndathi, bawo, njengokuba yena ndimbhaptiza ngamanzi, wena mbhaptize ngomoya oyingcwele.
I started to put him under the water, and just then a whirl come from the heavens above, and here come that light shining down. Hundreds and hundreds of people on the bank, right at 2 o'clock in the afternoon in June, and it hung right over where was that.
Ndaqalisa ukumtyulisela emanzini, kwaza kanye ngelo xesha. Uqhithelo lwenza luvela emazulwini phezulu, nako kusiza okuya kukhanya, kukhazimla kusehla, amakhulu ngamakhulu abantu elunxwemeni, kanye ngeyesibini intsimbi emva kwemini ngoJuni, yaze yajinga kanye phezu kwalapho ndandikho.
A voice spoke from there and said, as John the Baptist was sent for the forerunner of the first coming of Christ, you've got to have a message that will bring forth the forerunning of the second coming of Christ. And it like scared me to death.
Izwi lathetha lisuka apho lathi, njengokuba uYohane umbhaptizi wathunyelwa ukuza kwandulela ukuza kokuqala kukaKristu, wena unomyalezo oza kuzisa ukwandulelwa kokuza kwesibini kukaKristu. Kwaye kwaphantse ukundothusele kufayeni.
And I went back and all the people there, the foundrymen and all them, the druggists and all of them on the bank, I'd baptized about 200 or 300 that afternoon, and when they taken me out, pulled me out of the water, the deacons and so forth went up, they asked me, said, what did that light mean?
Tase ndabuyela umva, kunye nabo bonke abantu apho, amadoda, angabanyibilikisi, nabo bonke babo, abathengisi bamayeza, nabo bonke enxwemeni. Ndandi baptize malunga namakhulu amabini okanye amathathu ngalamva kwemini, kwaye xa bathi bandikhupha bendirhola ngaphandle emanzini, amadikoni njalo njalo enyuka, andibuza athi, bekuthetha ukuthini okwakukhanya.
A big group of colored people from the Gilded Age Baptist Church and the Lone Star Church down there, and many of those down there, they began screaming when they saw that happen. People fainted.
Iqela elikhulu labantu abantsundu abavela kwibandla laseGuild at Baptist kunye naseLone Star ezantsi phaya, kwaye uninzi lwabo lwalulapho, baqalisa isikhalo xa bathi babona oko kwenzekayo, abantu besifa isiqaqa.
A girl I tried to get out of a boat there, sitting there with a swimming suit on. A Sunday school teacher in a church. And I said, won't you get out, Margie? She said, Billy, I don't have to get out.
Intombazana endazama ukuyikhupha isikhitshaneni apho ihleli apho inxibe isuti yokuqupha, utitshalakazi wesikolo secawe webandla, ndaze ndathi, ubungenakukhe uphume na, Maji? Yena wathi, Billy, akunyanzelekanga ndide ndiphume.
I said, that's right, you don't have to, but I'd have enough respect for the gospel to get out where I'm baptizing. She said, I don't have to.
Ndathi, injalo loo nto, akunyanzelekanga, kodwa bendiya kuba nentlonipho eyaneleyo kwivangeli ngokude ndishenxe apho ndibhaptiza khona. Yena wathi, andinyanzelekanga ndenze oko.
And when that she sat there sniggered and laughed at me baptizing, because she didn't believe in baptizing, so then when the angel of the Lord come down, she pitched forward in the boat, the day the girls in the insane institution. So you just can't play with God.
Kwaye xa wayehleli phaya ekhukutheka futhi endihleka ndibhaptize ngoba wayengakholelwa ekubhaptizeni ke ngoko xa ingelosi yenkosi yehla yakekelela ngaphambili kweso sikhitshana namhlanje laa ntombazana ikwindawo yabagula ngengqondo ke awunako nje ukuba ungadlalisa nguthixo yabona.
Now later on a beautiful girl went to drinking later on, was hit with a bottle of beer bottle, cut all over her face down, oh, a horrible looking person. And there, that happened.
Ngoku, emveni koko, intombazana enhle, yaya kusela emva koko, waza wabethwa ngebhotile yebhiya ibhotile, yabusika bonke ubuso bayo ukwehla, owoyikekayo ngenkangeleko umntu, kwaye apho oko kwenzekayo.
And then all along down through life, I'd see that moving, see that visions, how those things would happen.
Kwaye ngoko, konke ukwehla ebomini, bendiyibona loo nto, ndiyibona ihamba, ndibone la mibono, indlela ezo zinto bezisenzeka ngayo.
Then a little later on, it kept bothering me so much, and everybody tell me it was wrong, and I took off to my old stamping grounds up there where I always prayed through. And I, no matter how much I keep praying for that not to come to me, it come anyhow.
Gogo, kwithutyana emveni koko, yathi gqolo indihlupha kakhulu, wabe wonke umntu endixelela ukuba ayichananga, ndanduluka ukuya kwisikhundla sam, phezulu phaya, apho ndasoloko ndithandazela khona. Kwaye nda, kwakungakhathaliseki nokuba ndithandaza kangakanani, ndicela oku ya ukuba kungezi kum, ibiye ize nakanjani na.
And so I was game warden in the state of Indiana. And I come in, there was a man sitting there, a brother to my pianist at the tabernacle. And he said, Billy, will you ride up to Madison with me this afternoon? I said, I can't do it, I've got to go up to the forestry.
Kwaye ke, nje ndandingusomahlathi wesizwe sase Indiana. Kwaye ndangena, kwabe kukho indoda ihleli apho, umzalwane wombethi wohadi emnqubeni, waze wathi, Billy, ubungenakukhe uphalise kunye nam ukuya emedicine ngalemva kwemini. Mna ndathi, andizukwazi, kufuneka ndiye phezulu ebuhlathini.
And I'd just coming around the house and taking off my belt, gun belt and things, and rolling up my sleeves. We live in a little two-room house, and I was going to wash and make ready for my meal.
Ndaye bendi, ndijikele nje endlwini, ndisakhulula ibhanti lam, ibhanti lompu nezinto, kwaye ndidophola imikhono yam. Saye sihlala kwincinci enamagumbi amabini indlu, kwaye ndandiza kuhlamba ndize ndizenzele into edliwayo.
And I washed and just walking around the side of the house under a big maple tree, and all at once something went and I just almost passed out. And I looked and I knowed it was that again.
Ndakuba ndihlambile, ndisahamba ukujikela ecaleni kwendlu, phantsi koko omkhulu umthi wemapile. Kwazange saquphe ukuthile kwathi kwaye ndaphantse ndawa isiqaqa ndajonga ndabe sendisazi ukuba yileya kwakhona.
I sat on those steps and he jumped out of his car and run to me and said, Billy, are you fainting? I said, no, sir. He said, what's the matter, Billy? And I said, I don't know. I said, just go ahead, brother. That's all right, thank you.
Ndahlala kuloo manyathelo waza watsiba ephuma emotweni yakho baleka esiza kum wathi, Billy, uyayoba. Ndathi, hayi mhlekazi. Wathi, yintoni undonakele, Billy? Ndaze ndathi, andazi. Ndathi, qhubeka uhambe nje wena mntakwethu. Kulungile, Nkosi.
My wife came out and brought a pitcher of water. She said, honey, what's the matter? I said, nothing, sweetheart. So she said, come on now, dinner's ready. She put her arm around me, tried to bring me in.
Inkosikazi yami yaphuma isiza nejagi yamanzi, waze wathi, sithandwa, yintoni ingxaki? Ndathi, akukho nto, sithandwa. Ke yena wathi, yiza ngoku, ukudla kulungile, waze wajikelisa ingalo yakhe kum, ezama ukundingenisa.
I said, honey, I want to tell you something. I said, you call him up and tell him I won't be out there this afternoon.
Ndathi, sithandwa, ndifuna ukuxela into ethile. Ndathi, bafonele, ubaxelela ukuba ndizokuphuma ndiye phaya kule imva kwemini.
I said, "Meaty sweetheart." I said, "I know in my heart I love Jesus Christ. I know that I've passed from death unto life. But I don't want the devil having anything to do with me."
Dad, me ndisithandwa, Dad. Ndiyazi ukuba entliziyweni yam ndithanda uYesu Kristu. Ndiyazi ukuba ndidlule ukufenya ndangena ebomini. Kodwa andifuni ukuba umtyholi abe nayo nantoni na yakwenza nam.
And I said, "I can't go on like this. I'm a prisoner." I said, "All the time when this thing keeps happening, things like that, and these visions are coming and so forth like that, or whatever it is," I said, "it happens to me. I didn't know it was a vision. I didn't call it a vision." But I said, "them trances like," I said, "I don't know what that is."
Doesn't that? And now I go to work and go to trouble. Dilibanjo. That long cake clash. Kalendo iqhubeka isenzeka, izinto ezinjeya kunye nale mibono efika, njalo njalo ngolwa hlobo okanye nokuba yintoni na, Dad, yenzeka kum, ndandingayazi ukuba ngumbono, ndandingayibizi nokuba ingumbono, Dad, la maphutshana kanje, Dad, andiyazi ukuba yintoni leyo.
And honey, I don't want to fool with it. They tell me it's the devil, and I love the Lord Jesus.
Kwaye sithandwa andifuni kwenza buyatha naye. Baba andixelela ukuba ingumtyholi. Kwaye ndithanda inkosi uYesu.
Oh, she said, "Billy, you oughtn't listen to what people tell you." I said, "but I, honey, look at other preachers." I said, I don't want it. I said, "I'm going to my place in the woods."
Oh, yena watsho, "Billy, akufanelanga ukuba umamele into abantu abakuxelela yona. That kodwa sithandwa. Jonga abanye abashumayeli, Dad, andiyifuni, Dad, ndiza kuya endaweni yam ematyholweni."
I got about $15. "You take care of Billy. Billy's a little bitty boy then, little bitty fella." I said, you take care, that's enough for you and Billy to live on a while."
Ndinamalunga needola ezilishumi elinesihlanu, uze umnakekele uBilly. UBilly wayeseyinkwenkwe ngoku, umfo omncinci kakhulu, Dad, wena thatha oko. Kunanele wena noBilly ukuze niphile kuko ithutyana.
Call him up, tell him I may be back tomorrow, I may not never be back. If I ain't back in the next 5 days, put a man on in my place.
Bafonele, ubaxelele ukuba ndiza kubuya ngomso kwaye ndisenokungaze ndibuye. Ukuba andikabuyi kwiintsuku ezintlanu, fakani indoda endaweni yam.
I said, "Meaty, I'll never come out of that woods until God promises me he'll take that thing away from me and never let it happen again. Think of the ignorance that a man can be."
Doesn't that meady? And so goes and the poor megula machor. They would take one tembi segba. We are going so salando im kegum. Is inga zebe pin de enze wakon. Inganje, okokungaz wum to anokubanak.
Now I went up there that night, went back in the little old cabin for us. Next day, it was kind of late. I was going to go up to my camp the next day up on the farther around the mountain, or the hill rather, and get up in the woods there. I don't believe the FBI could find me up there.
Ndazandinyukela phaya ngoba busuku. Ndabuyela ngaphakathi kulaa mkhukhwana mdala. Phambi kokuba kube lusuku olulandelayo. Kwakusele kubusemva kwexesha. Ndandiza kuya ndinyukele enkampini yam ngengomso. Phezulu kwi kude ekujikeleni intaba okanye induli gxebe ndize ndinyukele ematyholweni apho andiqondi ukuba iFBI yayinokundifumana phezulu phaya.
So this little old cabin, I'd been praying all that afternoon and before it got too dark, I prayed, was reading over there in the Bible where it said the spirit of the prophets is subject to the prophet. I couldn't make that out.
Ke lo mkhukhwana mdala ndandithandaza yonke loo mva kwemini naphambi kokuba kurhatyele. Bendiye ndithandaze ndandifunda phaya eBhayibhileni apho ithi umoya wabaprofeti ululamela umprofeti. Ndandingakuboni kakuhle oko.
So it got too dark in the little old cabin where I used to trap when I was a boy. I had a trap line through there and go up there and fish and stay all night. There's a little dilapidated cabin sitting over there. Been in there for years. Some tenant might have had it before it all come to that.
Ke kwaba mnyama kakhulu kulaa mkhukhwana mdala. Apho ndandidla ngokuthiya khona xa ndandiseyinkwenkwe, ndandinentambo yokuthiya iphumela apho, ndize ndinyukele phaya ndilobe, ndize ndihlale ubusuku bonke. yayingomdala uvukuvuku umkhukhu omncinci uhleli khona phaya wawulapho iminyaka mhlawumbi wayengowomhlali othile ngaphambi kokuba ube yilonto.
And so I was just waiting there and I thought, well, got along towards 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. I was walking up down the floor, walking back and forth.
Ndaye ke ndilindile nje phaya, ndaze ndacinga, kulungile. Kwada kwaba sisithuba sentsimbi yokuqala, eyesibini nesithathu ekuseni. Ndandinyuka ndisihla emgangathweni, ndisiya emva naphambili.
I sat down on a little old stool there, a little, not a stool, a little old box of a thing. And I sat down there and I thought, oh God, why do you do this to me? I said, Father, you know I love you. You know that I love you.
Ndachopha kwesinye esidala isitulo apho esincinane, hayi isitulo, encinane ibhokisi endala yento, ndaze ndahlala phansi apho, ndaze ndacinga. Oh Thixo, kutheni usenza le nto kum? Ndathi, bawo, uyazi ukuba ndiyakuthanda. Uyazi ukuba ndiyakuthanda.
And I don't want to be possessed with the devil. I don't want them things to happen to me. Please, God, don't never let it happen no more. I said, I love you. I don't want to go to hell. What's the use of me preaching and trying and putting my efforts forth if I'm wrong?
Kwaye, andifuni kuphathwa ngumtyholi. Andifuni ukuba ezi zinto zenzeke kum. Nceda Thixo. Musa ukuphinda uyivumele ukuba ize yenzeke kwakhona. Ndathi ndiyakuthanda. Andifuni kuya esogweni. Kunceda ntoni ukuba ndishumayele ndize ndizame, ndize ndifake igalelo lam ukuba kwamna andilunganga.
I'm not only taking myself to hell, I'm misleading thousands of others. Or hundreds of others in them days. And I said, I had a big ministry. And I said, well, I don't never want it to happen to me again.
Ndaye, andisi mna ndodwa esihogweni. Ndikwalahlekisa amawakawaka abanye. Okanye, amakhulu abanye ngaloo mihla. Ndathi, ndandinolungiselelo olukhulu. Ndaze ndathi, kulungile, andisafuni ukuba le nto ize iphinde yenzeke kum kwakhona.
I sat down on this little stool and I just sitting all kind of in this position. Just like that. And all at once I seen a light flicker in the room. I thought somebody was coming up with a flashlight.
Ndaze ndahlala kwesi situlwana. Kwaye nje ndisahleli. Oh, ngokungathi kololu hlobo nje kanjeya. Kwaza ngequbuliso ndabona ukukhanya kudanyaza egumbini. Ndacinga ukuba kukho umntu ozayo ephethe itorch.
And I looked around and I thought, oh. And here it was right out in front of me, an old wooden boards on the floor. And there it was right in front of me, the little old drum stove sitting in the corner, the top was tore out of it.
Ndalaqaza, ndacinga, kahle, kwaye, nantsi lapho, kanye phambi kwam, nezo zindala iibhodi zeplanga emgangathweni, kwaye nako ilapho, kanye phambi kwam, yayisisitovana esidala segqongo sibekwe ekoneni, umphezulu ukrazukile, wasuka kuso.
And right in here there was a light on the floor, and I thought, well, where is that? Well, that couldn't be coming. I looked around, and here it was above me, this very same light. Right there above me, hanging right like that.
Kwaye kanye phakathi apho, kwakukho ukukhanya emgangathweni phansi, ndaze ndacinga, kahle, iphi laa nto, kahle, le ayinakuba iyeza. Ndajonga ukujikeleza, nantso ilapho ngentla kwam. Kwa oku kukhanya kunye, kanye phaya phezu kwam, kujinga kanye ngolwa hlobo.
Circling around like a fire, it's kind of an emerald color, going, like that, just above it, like that. And I looked at that and I thought, what is that? Now, it scared me.
Kujikeleza isanqa njengomlilo, kubuluhlaza kwanqa ngebala, kusithi, kanjalo, njengaphezulu kwako, kanjalo. Ndaza ndajonga loo nto, ndacinga, yintoni na leya, ngoku yandoyikisa.
I heard somebody coming. Just walking. Oh, it was barefooted. And I seen the foot of a man come in. It's dark in the room, all but right here where it's shining right down. I seen the foot of a man coming in.
Ndeva kukho umntu ozayo, ehamba nje kuphela, engenazihlangu. Ndaze ndabona unyawo lomntu lungena, kwakumnyama egumbini, konke kuphela, iyiloo ndawo kona kwakukhanyise ngqo phantsi. Ndaze ndabona unyawo lomntu lungena.
And when he come into the room, walked on up, he was a man about, looked way about 200 pounds. He had his hands folded like this.
Waza xa engena egumbini, wahambela enyuka, waya indoda emalunga, khangaleka ngathi ubunzima bayo, ngamakhulu amabini ubunzima. Waya nezandla zakhe zisongiwe kanje.
Now I'd seen it in a whirlwind, I'd heard it talk to me, and seen it in a form of a light, but the first time I ever seen an image of it. It walked up to me real close.
Goku, ndikhe ndayibona ikuqhwithela. Ndikhe ndayiva ithetha nam. Ndayibona ikwimo yokukhanya. Kodwa, kwakukokokuqala ukuba ndibe ndibone umfanekiso wayo. Yahamba yeza kum, sondela kakhulu.
Well, honest friend, I thought my heart would fail me. Just imagine, put yourself there. It'd make you feel the same way. You're maybe farther along the road than I am, maybe been a Christian longer, but it would make you feel that way.
Kamahle, ayinene zihlobo. Ndandicinga ukuba intliziyo yam iyakuma kum. Khawufana ucinge, zibeke apho. Ibiya kukwenza uzive kwangaloo ndlela inye. Usenokuba mhlambi sohambe umgama kunam. Usenokuba ubungumKristu ithuba elide. Kodwa ibiya kukwenza uzive kwangolu hlobo.
Because after hundreds and hundreds of times of visitation, it paralyzes me when he comes near. Sometimes it even makes me, I almost completely pass out. It's so weak. When I leave the platform, many times if I stay too long, I'll go completely out.
Ngoba, emva kwamakhulu namakhulu amaxesha okundwendwelwa, iyandingxwelerha xa yena esondela. Yona, maxa wambi, ide indenze ndide ndiphantse ndiyobe, ndivele ndiphelelwe ngamandla xa ndishiya iqonga amaxesha amaninzi. Ukuba ndihleli ixesha elide,
I've had him ride me around for hours, not even know where I was at. Now, I can't explain it. Read down here in the Bible and it'll explain it. What it is. The scripture says so.
Bakhe bandiqhube ukujikeleza nam iiyure ezininzi. Ndibe ndingazazi nokuba bendiphi. Kwaye andinako ukuyicacisa. Funda apha eBhayibhileni. Yona iza kuyicacisa. Ukuba iyintoni na. Isibhalo sitsho njalo.
So, I was sitting there and looking at him. I kind of had my hand up like that. He's looking right at me, just as pleasant. But he had a real deep voice. And he said, "Do not fear. I am sent from the presence of Almighty God."
Okay. Kodwa, waye enezwi elinzulu ngenene, waze wathi, "Musa ukoyika, ndithunyelwe ndivela ebukhoneni boThixo onamandla onke."
And when he spoke that voice, that was the same voice that spoke to me when I was 2 years old all the way up. I know that was him. And I thought, now, and hear it, now listen to the conversation. I'll quote it the best that I can, knowingly, word by word, because I hardly remember.
Why? Xa wathethayo, elaa lizwi, yaba lilo ilizwi elinye nelo lathetha nam ndiseneminyaka emibini ubudala. Konke ukunyuka susela ngoko, ndayazi ukuba yayinguye, ndaze ndacinga. Ngoku, kwaye yive, ngokuphulaphula incoko, ndiza kuyicaphula kangangoko ndinokuba nako, ndisazi igama negama ngoba akunakuba lula ukuyikhumbula.
Looked at him like that, and he said, "Do not fear. Just as quiet." He said, "I am sent from the presence of Almighty God to tell you that your peculiar birth, as you know what my birth was up there, that same light hung over me when I was first born."
Yena, ndat, ndamqwalasela ngolo hlobo. Yena wathi, "Musa ukoyika." Ngokuzola nje, wathi, "Ndithunywe ndivela ebukhoneni boThixo onamandla onke, ukuza kukuxelela ukuba ukuzalwa kwakho okungaqhelekanga. njengoko nisazi ukuba uzalo lwam lwaba yintoni phezulu phaya okwakukhanya kunye kwajinga phezulu kwam xa ndandizalwa.
And so is that your peculiar birth and misunderstood life has been to indicate that you're to go to all the world and pray for the sick people.
Waza ke wathi, ukuzalwa kwakho kungaqhelekanga kunye nobomi obungaqondwanga ibikukubonisa ukuba wena uya kuya kulonke ihlabathi uthandazele abantu abagulayo.
And said, and regardless of what they have, and he designated, God who's my judge knows, that he designated cancer. Said, nothing, if you get the people to believe you and be sincere when you pray, nothing shall stand before your prayer, not even cancer. See? If you get the people to believe you.
Wathi, akukhathaliseki nokuba abagula intoni, kwaye yena watyumba, uThixo, ongumgwebi wam uyazi, ukuba watyumba umhlaza. Wathi, nantoni na, ukuba ubenza abantu bakukholwe, uze unyaniseke xa uthandaza. Akukho kwanto eya kuma phambi kwemithandazo yakho, nditsho nkqu nomhlaza, yabona, ukuba ubenza abantu bakukholwe.
And I seen he wasn't my enemy, he was my friend. And I didn't know where I was dying or what was happening when he's coming up to me like that.
Ndaze, ndabona ukuba wayengelulo utshaba lwam, waye engumhlobo wam. Ndandingazi nokuba ndandisifa na okanye kwakusenzeka ntoni xa wayesondela kumngolo wahlobo.
And I said, well, sir, I said, I am, what do I know about healings and things like that, those gifts? I said, well, sir, I'm a poor man. And I said, I'm among my people. I live with my people who's poor. I'm uneducated.
Ndaza ndathi, kahle mhlekazi, ndathi, ndingu. Ndandisazi ntoni malunga neempiliso kunye nezinto ezinjalo ezo zipho. Ndathi, kahle mhlekazi, ndingundi. Ndingumntu olihlwempu, ndaze ndathi. Ndiphakathi kwabantu bakowethu, ndihlala nabantu bakowethu abangamahlwempu, andifundanga.
And I said, and I would not be able, they not understand me. I said, they wouldn't hear me.
Ndathi, kwaye andinakukwazi. Abasayi kundiqonda mna. Ndathi, abasayi kundiva mna.
And he said, as the prophet Moses was given two gifts, signs rather, to vindicate his ministry, so are you given two gifts to vindicate your ministry.
Waza yena wathi, njengokuba umprofeti Moses wathi wanikwa izipho ezibini imiqondiso xebe, ukungqinela ulungiselelo lwakhe, ke nawe uyakunikwa ezimbini. Ke nawe unikwe izipho ezimbini ukuze zinqinele ulungiselelo lwakho.
He said one of them will be that you'll take the person that you're praying for by the hand with your left hand and their right. And said then just stand quiet and there'll be a physical effect that'll happen on your body.
Wathi, esinye saso siyakuba uyakubamba umntu omthandazelayo ngesandla. Ngesakho sokhohlo esabo sibe sesokunene. Waze wathi, uze nje ume uzole. Siyakuba ne, kuyakubakho imvakalelo ebonakalayo eyakwenzeka emzimbeni wakho.
And said, then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people. If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away.
Waze wathi, uze uthandaze. Ize ithi ukuba iyemka, isifo eso simke kubo abantu. Ukuba ayimki, cela nje intsikelelo, uhambe umke.
Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me. He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this. He said, then it will come to pass that you'll know the very secret of their heart. He said, this they will hear.
Kahle ndatsho, mhlekazi, ndinoloyiko lokuba abasayi kundamkela. Yena wathi, into elandelayo iya kukuba ukuba bathe abakuva oko, ke baya kukuva oko, wathi, ngoko, kuya kwenzeka ukuba uyazi ncakasana imfihlelo yentliziyo yam, wathi, oku baya kukuva.
Well, I said, sir, that's why I'm here tonight. I have been told by my clergyman that those things that's been coming to me was wrong. He said, you were born in this world for that purpose. See, gifts and calling without repentance.
Kulungile, Ndathu, Mhlekazi. Seso isizathu sokuba ndibe lapha ngokuhlwa nje. Ndixelelwe ngabefundisi bam ukuba ezo zinto bezisoloko zindifikela, bezingalunganga.
He said, you were born in this world for that purpose. And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit. And I said, that's why I'm here praying.
Wathi, yilo njongo kanye owayizalelwayo kweli hlabathi. Yabona, izipho nobizo zingaphandle kwenguquko. Wathi, wena wazalelwa kweli hlabathi ngenxa yaloo njongo. Ndaze ndathi, kahle Mhlekazi ndathi, loo nto abafundisi bam bandixelela ukuba yona ingumoya wongendawo. Ndaze ndathi, bona yiloo nto ndilapha ndithandaza.
And here's what he quoted to me. He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time. And I said, the strange thing was, friends, well, I'll stop right here just for a minute. Go back. What made me more scared than ever, every time I met a fortune teller, they would recognize something had happened. And that would just, it nearly kill me.
Kwaye, na kwa wandikapulela kona. Wala manisa kum ukuza kwenkosi uYesu. Kwityele lakhe lokuqala, ndaze ndathi. Okona kwakungaqhelekanga kwaba kukuthi, bahlobo, kahle, ndiza kukha, ndinqumame apha umzuzu, ndibuye umva. Okona kwandenza ndoyika ngaphezulu kunakuqala, rhoqo ndidibana nomntu ochazayo. Bebeye baqonde ukuba okuthile kwenzekile, babevele nje ba, oko kwakuphantse kundibulale.
For instance, one day, my cousins and I was going down through a carnival grounds. We just boys walking along. So there's a little old fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady, nice looking young lady, she's sitting there.
Ngokomzekelo, ngenye imini, umzala wam nam, sasisehla sinqumla kumabala emiboniso, kwaye sasise ngamakhwenkwe nje sizihambela. Ke kwakukho umncinane wakudala umchazi, ehleli apho kwenye yezo ntente. Inenekazi eliselula, elihle ngenkangeleko, lona inenekazi eliselula, wayehleli apho.
We was all going walking by, she said, say you, come here a minute. And the three of us boys turned around, and she said, you with the striped sweater, that was me.
Kwaye, tina songe sizihambela, sidlula, yena wathi, kaut, wena, sondela apha umzuzu. Saza tina makhwenkwe sobathathu saguquka, waza wathi, wena, unesikipa esinemica. Lo, yayindim.
I said, yes, ma'am, I thought she maybe wanted me to go get her a Coke or something or like that. And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting there.
Dozen dad, ewe nkosazana. Ndandicinga ukuba mhlawumbi wayefuna ndiye kumfunela iCoke okanye into ethile enye kanjalo. Kwaye waye elinenekazi eliselula. Mhlawumbi esandula kugqiba amashumi amabini okanye into ethile ehleli apho.
And I woke up, I said, yes, ma'am, what could I do for you? And she said, say, did you know there's a light that follows you? You were born under a certain sign?
Ndazandaya ndathi, ewe nkosazana, ndingakwenzela ntoni? Yena wathi, khawutsho, obusazi na ukuba kukho ukukhanya okukulandelayo. Wena wazalelwa phantsi kophawu oluthile.
I said, what do you mean? He said, well, you were born under a certain sign. There's a light that follows you. You were born for a divine call. I said, get away from here, woman. I started moving on because my mother always told me them things is of the devil. She was right. So that scared me.
Ndathi, utheta ukuthini? Wathi, ewe, wena wazalwa phansi komqondiso othile. Kukho ukukhanya okukulandelayo. Wena wazalelwa olungcwele ubizo. Ndathi, suka umke apha mfazi ndini, ndaqalisa ukuqhubeka ndisimka, ngoba umama wam wasoloko endixelela ukuba ezo zinto size zikamtyholi, wayenyanisile, ke mna, oko kwakundoyikisa.
One day while I was a game warden, I was going up on the bus, and I got on the bus, it always seemed to be subject to spirit. I was standing there, and the sailor standing behind me, I was going up to patrol, and I was going up to Henryville Forestry, and he was on the bus.
Kenye imini, ngexa ndandisengusomahlathi, ndandinyuka ebhasini, ndaze ndakhwela ebhasini, ndandisoloko ndikhangeleka njengonemimoya, ndandime apho kwaye la matilosha wayeme emva kwam, ndaye ndisiya kugada, ndandisiya phezulu kuHenryville Forestry, ndikhwele ebhasini.
I kept feeling some strange something. I looked around there and there was a great big heavy set woman sitting there nicely dressed. She said, "How do you do?" I said, "How do you do?"
Ndaqhubeka ndisiva ukungaqhelekanga okuthile. Ndalaqaza jikelele apho. Kwaze nako kuhleli apho omkhulu osisidudla umfazi enxibeka kuhle. Wathi, "Kunjani?" Ndathi, "Kunjani kuwe?"
I thought it was just a woman, you know, talking. So I just kept, she said, "I'd like to talk to you a minute." I said, "Yes, ma'am." I turned around.
Ndandicinga ukuba ngumfazi nje, niyayazi, oncokolayo. Ke mna ndandicinga nje, yena wathi, "Ndingathanda ukuthetha nawe umzuzu nje." Ndathi, "Ewe nkosazana." Ndaguquka.
She said, "Did you know you were born under a sign?" I thought, another one of them funny women. So I just looked on out. So I never said a word. Just kept. She said, "Could I speak to you a minute?" I just kept. She said, "Don't act like that." I just kept looking forward.
Wathi yena, "Ubusazi na ukuba wena wazalwa phansi komqondiso?" Ndacinga. Omnye wabo bafazi batenxileyo. Ke mna nje, qhubeka ndijonge phandle. Ndaza ke andathetha kwalizwi. Ndaqhubeka nje. Yena wathi, "Ndingathetha nawe umzuzu nje." Ndavele nje wathi, "Musa ukwenza ngolo hlobo." Qhubeka ndijonge phambili.
I thought, "That isn't gentlemanlike." She said, "I'd like to speak to you just a moment." I just kept looking forward and I wouldn't pay attention to her. Directly I thought, "I believe I'll see if she says like the rest of them."
Ndacinga, oku ayikuko okunokwenziwa linene. Wathi, "Ndingathanda ukuthetha nawe nje okomzuzu." Qhubeka nje ndijonge phambili. Ndandingamhoyanga kwayena. Okungqalileyo ndacinga, "Ndiyakholwa, ndiza kukhe ndibone ukuba uza kuthetha njengabanye na."
I turned around and I thought, "Oh my, that'd quiver me, I know, because I hated to think that." Turned around, she said, "Maybe I better explain myself." She said, "I'm an astrologist." I said, "I thought you were something like that."
Ndaguquka, ndacinga, "Oh bethu, oko kuya kundincancazelisa, ndiyazi, ngoba ndandikuthile ukucinga loo nto." Ndaguquka, wathi yena, "Mhlawumbi kungcono ndizicacise." Wathi, "Ndingofunda ngeenkwenkwezi." Ndathi, "Ndiyicingile ukuba ubuyinto enjalo."
She said, "I'm on my way to Chicago to see my boy who's a Baptist minister." I said, "Yes, ma'am." She said, "Did anybody ever tell you you were born under a sign?" And I said, "No, ma'am." And I lied to her there, see. And I said, "Just want to see what she's going to say." And she said, I said, "No, ma'am."
Wathi, "Ndisendleleni eya eChicago ukuya kubona unyana wam ongumshumayeli waseBaptist." Ndathi, "Ewe nkosazana." Wathi, "Ingaba ukho umntu owakhe wakuxelela ukuba wena wazalwa phantsi komqondiso?" Ndathi, "Hayi, nkosazana." Ndandimqhatha, yabona, ndaze ndathi, "Ndandifuna nje ukubona ukuba wayeza kuthini." Waze wathi, ndathi, "Hayi, nkosazana."
And she said, hasn't ministers ever told you?" I said, "I don't have nothing to do with ministers." And she said,
Waze yena wathi, "Akuzanga, abazanga abashumayeli bakhe bakuxelele." Ndathi, "Andinakwanto yakwenza nabashumayeli." Waze wathi,
And I said, she said to me, I said, "Well," she said, "if I tell you just exactly when you was born, will you believe me?" I said, "No, ma'am."
Ndathi, "Mna, yena, wathi kum," ndathi, "Kulungile." Wathi, "Ukuba ndinokukuxelela nje ngqo ukuba wena wazalwa nini, uya kundikholelwa?" Ndathi, "Hayi, nkosazana."
And she said, "Well, I can tell you when you were born." I said, "I don't believe it." And she said, "You were born on April the 6th, 1909 at 5 o'clock in the morning." I said, "That's right." I said, "How do you know that?" I said, "Tell this sailor here when he was born." I said, "I can't."
Yena wathi, "Kulungile, ndingakuxelela ukuba wena wazalwa nini." Ndathi, "Mna andiyikholelwa." Waze wathi yena, "Wena wazalwa ngo-April ngowesithandathu umhla ngo-1909 ngentsimbi yesihlanu ekuseni." Ndathi, "Injalo loo nto." Ndathi, "Uyazelaphi loo nto?" Ndathi, "Xelela lo matilosha apho ukuba yena wazalwa nini." Wathi, "Andinako."
I said, "Why? How, you know?" Said, "Look, sir," she said, when she began to talk about the astronomy now, and she said, "Ever so many years," said, "you remember when the morning star come and led the wise man to Jesus Christ?"
Ndathi, "Ngoba wazinjani?" Wathi, "Jonga, mhlekazi." Wathi, Xa wayeqalisa ukuthetha ngolu fundo lweenkwenkwezi ngoku, waze wathi, qho emva kwenani elinga leminyaka, wathi, uyakhumbula xa ikhwezi lokusa lezayo, elo lathi lakhokelela izazi kuYesu Kristu.
And I kind of stalled, you know, I said, well, I don't know nothing about religion. And she said, well, you've heard about the wise man coming to see Jesus? I said, yes. And she said, what was wise man? Oh, I said, it was just wise man, all I know.
Ndaze ndababuthandabuza, uyazi, ndathi, kahle, akukho nto ndiyaziyo ngezenkolo. Wathi yena, kulungile, wakhe weva ngezazi ezafika zisiza kubona uYesu. Ndathi, ewe, waze wathi, kulungile, yayizindoni izazi. Oh, ndatsho, yayingabantu nje abanolwazi, yiloo nto endiyaziyo.
She said, well, what is a wise man? She said, the same thing that I am, an astrologist, stargazer, they call him. And she said, you know, before God does anything in the earth, he always declares in the heavens and then on the earth. And I said, I don't know.
What? Kulungile. Yintoni isazi? Watsho. Yiloo nto ikwanye mna endiyiyo, i-astrologist, oqwalasela iinkwenkwezi. Babizwa njalo. Wase wathi. Uyazi, ngaphambi kokuba uThixo enze nantoni na emhlabeni, yena usoloko eyidandalazisa ezulwini, ize ngoko emhlabeni. Ndathi mna, andazi.
And she said, well, she called two or three stars, like Mars, Jupiter, and Venus, it wasn't them, but she said, they crossed their path and come together and made, said there was three wise men that come to meet the Lord Jesus, and one was from the lineage of Ham, and one Shem, and another Japheth.
Waza wathi yena, kulungile. Wakhankanya ezimbini okanye ezintathu, zambini, zantathu, iinkwenkwezi, njengoMars, uJupiter, kunye noVenus, yayingezizo ezo. Kodwa, wathi, zanqamleza iindlela zazo zaze zahlangana, zenza, wathi, yaba zizazi ezintathu, ezathi, zeza kubona iNkosi uYesu, kwaye, esinye, sasisuka kumlibo kaHam, esinye, kokaShem, size esinye, kokaYafete.
And said when they met together at Bethlehem, the three stars that they were from, every person on earth said it has something to do with the stars. Said, ask that sailor there, when the moon goes out and the heavenly planet goes out, the tide doesn't go with it and come in. I said, I don't have to ask him that, I know that.
Wathi, xa zathi zahlangana eBethlehem, ezintathu iinkwenkwezi ezazivela, wonke umntu emhlabeni, wathi, banento yokwenza neenkwenkwezi, wathi, buza umatiloshe lowo. Xa inyanga icima ize nezinto zesibhakabhaka zisithele, umsinga wokuzala kolwandla awuthi uhambe nayo na ungene. Ndathi, akufuneki nokuba ndide ndimbuze oko, ndiyakwazi.
And she said, well, your birth has something to do with the stars up there. And I said, well, that I don't know.
Wathi yena, kulungile, ukuzalwa kwakho kunento yokwenza neenkwenkwezi phezulu phaya. Ndaze ndathi, kahle, leyo andiyazi.
And she said, now these three wise men came. And said, when they, three stars, when they come from different directions, and they met at Bethlehem, and they said, they found out and consulted one was from the lineage of Ham, Shem, and Japheth, the three sons of Noah.
Waze yena wathi, ngoku, ezi zazi zintathu, wathi, xa zona iinkwenkwezi ezintathu, xa zona zaphuma zivela kumacala ahlukeneyo, saze zaya kudibana eBethlehem, kwaye bathi bafumanisa ngophando, kwaye enye yayiyeyomlibo kaHam, uShem noYafete, onyana abathathu bakaNoah.
And she said, then they come and worship the Lord Jesus Christ. And said, when they departed, said they brought gifts and put to him.
Waza wathi, baze bafika, banqula iNkosi uYesu Kristu, wathi, xa besimka, wathi, beza bephethe izipho, baze bazibeka kuye.
And said, Jesus Christ said in his ministry that when this gospel has been preached to all the world, Ham, Shem, and Japheth's people, then he would come again.
Waze wathi, uYesu Kristu wathi kulungiselelo lwakhe, ukuba xa le vangeli ithe yashunyelwa kulo lonke ihlabathi, abakaHam, kaShem, nabakaYafete abantu, ngoko, yena uya kubuya kwakhona.
And she said, now those planets, heavenly planets, as they move around, so they separated, they've never been on the earth since, no one. But said, ever so many hundred years, they cross their cycles, like this. If they had to be an astronomer here, you might know what she's talking about, I don't.
Waza wathi, Goku, ezo nkwenkwezi, eze zulu inkwenkwezi, njengokuba zihamba-hamba, wathi, zathi zahlukana, azizanga zaphinde zaba semhlabeni susela ngoko, oko zaziwayo, kodwa wathi, qho ngeminyaka eminga, zinqamleza izangqa zazo kanje, ukuba ukukho wazingo nkwenkwezi apha, usenokuba uyayazi ukuba wayethetha ngantoni, andazi mna.
So when she said the cross like that, and said in commemoration of the greatest gift that was ever given to mankind, when God gave His Son, when these planets cross themselves again, well, said He sends another gift to the earth.
Ke xa wayethetha wathi zinqamleza ngolwa hlobo waze wathi njengesikhumbuzo sesona sakha sasikhulu isipho eso sakha sanikwa uluntu xa uThixo wanikela ngonyana wakhe. Xa ezinkwenkwezi zinqamleza kwakho ngoba wathi uthumela esinye isipho emhlabeni.
And said you were born on the crossing of that time. And I said that's the reason I knew it.
Wathi wena uzelwe ekunqamlezeni kwela xesha. Wathi futhi seso isizathu sokuba ndiyazi.
Well, then I said, lady, the first place I don't believe anything about it. I'm not religious and I don't want to hear no more about it. Walked away. And so I cut her off pretty short. So I went on out.
Kulungile, koko ndathi, nenekazi ndini, indawo yokuqala, andikholelwa kwanto malunga nayo, andinankolo, yaye andifuni kuva malunga nayo kwakhona. Ndahamba ndemka, ke ndaye ndamnqamlela kufutshane, ke ndaza ndahamba ndaphuma.
And every time I get around one of them, that's the way it would be. And I thought, why does them devils do that? Then the preacher saying, that's the devil, that's the devil. They had me believing it.
Kwaye, longa ixesha nanini, dihlangana nomnye wabo. Bekuye kube yiloo ndlela. Kaze ndacinga, kutheni la madimoni esazi le nto nje. Ngoko abashumayeli besithi, lowo ngumtyholi, lowo ngumtyholi. Bandenza ndade ndayikholelwa.
And then that night up there, when he referred to that, I asked him, I said, well, why is it all them mediums and things like that and them devil-possessed people that always tell me about it and the clergy that my brethren tell me that it's of the evil spirit?
Ke ngoko, ngobo busuku phezulu phaya kanda, xa yena wathi wabhekisela kokuya, ndambuza, ndathi, kahle, kutheni le nto bonke aba bavumisi nezinto ezinjalo, kunye naba baphethwe ngumtyholi abantu, besoloko bona bendixelela ngayo, baze bona befundisa abazalwane bam, bandixelela ukuba ingumoya ongcolileyo.
Now listen to what he says, this one who's hanging over there in the picture.
Ngoku, phulaphula oko wakuthethayo, lo, yena ojinga phaya emfanekisweni.
He said, as it was then, so is it now. And he began to refer to me, that when the ministry of our Lord Jesus Christ began to take place, the ministers said he was Beelzebub, the devil. But the devils said he was the Son of God, the Holy One of Israel. Devils.
Yena wathi, njengokuba kwakunjalo ngokuya, kukwanjalo ke nangoku. Waze waqalisa ukundikhombisa ukuba, xa ulungiselelo lwenkosi uYesu Kristu lwaqalisa ukuthabatha indawo, abefundisi bathi, wayengubhelezabhubhe, umtyholi. Kodwa amadimoni wona athi wayengunyana kaThixo oyingcwele kaSrayeli. Amadimoni.
And look at Paul and Barnabas when they're up there preaching. The minister said, these men turn the world upside down. They're evil. They're the devil.
Kwaye, jonga kuPaulus noBarnabas xa babelapho beshumayela. Abalungiseleli bathi, la madoda aphendula ihlabathi phantsi naphezulu. Kwaye anomtyholi angumtyholi.
And a little old fortune teller out on the street recognized that Paul and Barnabas, this man of God, said they're a man of God who tell us the way of life. Is that right?
Yeah.
Spiritualists and soothsayers, demon-possessed people.
Waze, omncinane onomoya wemilozi phandle esitatweni, wabaqonda ukuba uPaulus noBarnabas, babe ngamadoda kaThixo, wathi, aba, bangamadoda kaThixo asixelela ngendlela yobomi. Ingaba kunjalo? Abanquli bemimoya kunye nabavumisi, abaphethwe zidemoni abantu.
But we get so soured down on theology till we don't know nothing about the Spirit. I hope you love me after this. But that's what it is. I mean Pentecost too. That's right.
Kodwa thina senziwa muncu sithonyakaliswe imfundo yekwalizwi side singazi kwanto ngaye umoya. Ndiyathemba niyakundithanda emva koku, kodwa injalo yona. Nditsho unkqunu amaPentecost oku kwawo, injalo kanye.
Just shouting and dancing around doesn't mean you know anything about the Spirit. It's personal contact, face to face. That's what you need.
Ukukhwaza nokududa ujikeleza akuthethi ukuba kukho into oyaziyo malunga nomoya. Kukuhlangana kokunokwakho, ubuso ngobuso, yiloo nto idingayo.
That's the kind of church God's fixing to raise up. That's right, when they come together in unity and power and spirit.
Olo luhlobo lwebandla uThixo alungisela ukulivusa. Injalo loo nto. Xa behlangana kubunye namandla bekumoya.
And he referred to that. And he told me how that the ministry misunderstood it. And assured me that the ministry had misunderstood it. And when he told me all about this and how that Jesus...
Kwaye, wakhomba kuloo nto. Waze wandixelela ngohlobo abalungiseleli abanokungayiqondi ngayo. Kwaye, wandiqinisekisisa ukuba abalungiseleli abakhange bayiqonde yona. Kwaye, xa wandixelela konke malunga noku nendlela awathi uYesu.
I said, but what about this, these things that happened to me? And he said, that'll multiply and get greater and greater.
Ndathi, kahle, kuyini malunga noku, ezi zinto zenzekayo kum. Kwaye, uyabona, yena wathi, ziya kuphinda-phindana, zize zikhule ngokukhulu.
And he referred to me, tell me how Jesus did it. How did he come and he was possessed with a power that could foreknow things and tell the women at the well, claim not to be a healer, claim to do those things just as the Father showed him.
Waze wandidlulisela, endixelela ngendlela uYesu awayenza ngayo, uhlobo yena yena awathi waza, kwaye wayezele ngamandla awayesazi ngawo izinto kwangaphambili, aze axelele abafazi equleni. Engabangi ukuba ungumphilisi, ebanga ukuba wenza ezo zinto njengoko uba wayembonisa.
I said, well, what kind of spirit would that be? He said it was the Holy Spirit. Then something there happened inside of me that I realized that the very thing that I turned my back on was what God brought me here for.
Mna ndathi, kulungile, hlobo lunike lo moya olo beliya kubalulo. Wathi, lo, yayingumoya oyingcwele. Kwaze okuthile apho kwenzeka ngaphakathi kum ukuze ndiqonde ukuba kwale nto endithe ndayizela ngomva yayiyo uThixo wandizisela yona apha.
And I realized that it was just like those Pharisees in the days gone by. They had misinterpreted the scripture to me. So from then on I took my own interpretation of it, what the Holy Spirit said. I told him I'd go. He said, I'll be with you.
Kwaze ndaqonda ukuba kwakufana nje noba abafarasi kwimihla eyadlulayo, bona baye bendigqwethela isibhalo. Ke susela ngoko, ndaye ndathabatha eye yami ingcaciso sayo. Oko umoya oyingcwele akuthethileyo, ndamxelela ukuba ndiya kuya. Yena wathi, ndiya kuba nawe.
And the angel stepped into the light again. They began to come around and around and around and around, around his feet like that, went up into the light and went out of the building. I went home a new person.
Yaza ingelosi yakhwela ekukhanyeni kwakhona, nokwaqalisa ukuza, kwajikeleza, kwajikeleza, kwaze kwajikeleza, kwajikeleza, kwaye kurhanqe iinyawo zakhe ngolo hlobo, wenyukela ngokokukhanya, kwaze kwemka kwaphuma esakhiweni, ndagoduka ndingumntu omtsha.
Walked over to the church and told the people about it. On Sunday night and on the Wednesday night, they brought a woman there, one of Mayo's nurses, dying with cancer, nothing but a shadow.
Ndahamba ndaya ebandleni ndaze ndaxela abantu ngayo kwaye yayibubusuku bangecawe. Baze ngoba ngolwesithathu ubusuku bazisa umfazi apho, omnye wabakwamayo abongikazi esifa ngumhlaza engaseyonto koko isithunzi nje.
When I walked down to take a hold of her, there come a vision before, showed her back nursing again. And she's on the list in Louisville, been dead for years. There she is at Jeffersonville now nursing, been nursing for years.
Xa ndehlayo ukuya kumbamba, nako kuvela umbono ngaphambili, ebonakala esonga kwakhona, kwaye ukuluhlu eLouisville, ebefile iminyaka, nanko epha eJeffersonville ngoku, esonga, ebesonga iminyaka.
For I looked up there and I seen that vision, I turned around hardly knowing what I was doing. Stand there, I quivered when they first brought that case and laid it down there, and the nurses and things standing around her, her laying there, her face all sunk in, her eyes way back, Margie Morgan.
Kuba, ndajonga phezulu apho, ndaze ndabona lo mbono, ndaguquka, ndingazi ncam nokuba ndenzani, ndimi apho, ndandincancazela xa baqalisa ukuzisa eso sigulana, ndaze ndasilalisa phantsi phaya, babe abongikazi nezinto bemi bemngqongile, yena elele apho, kwaye nobuso bakhe burhoxile namehlo akhe ebuye umva, uMargie Morgan.
If you want to ride to her, that's 411 Canobolo Avenue, Jeffersonville, Indiana. Or right Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Let her give you the testimony.
Ukuba ufuna kumbhalela, kuse 411 Clonabog Avenue, Jeffersonville, Indiana. Okanye bhalela Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Umvumelele akunike ubungqina.
Now look down there, and that first case there to see here come out, there come a vision. I seen that woman nursing again, walking around good and strong and healthy. I said, thus saith the Lord, you'll live and not die.
Ndajonga ezantsi phaya, kwaye esasigulana sokuqala apho, ukusibona apha siphuma, nako kuvela umbono. Ndambona loo mfazi esonga kwakhona ehamba-hamba, emhle omelele kwaye ephilile. That it.
Her husband, a very high man in this world, saying, looked at me like that. I said, sir, don't you fear, your wife will live.
Umyeni wakhe, ephezulu kakhulu yona indoda, kwezeli hlabathi izinto, yandijonga ngolu hlobo. Ndathi, mhlekazi, musa ukoyika, umkakho uza kuphila.
He called me outside, said, called two or three doctors, said, you know them? I said, yes. Well, I said, I played golf with him. He said, the cancer had wrapped around her intestines. You can't even wash her out with the enema.
Wandibizela phandle, wathi, wabiza ababini okanye abathathu oogqirha. Wathi, ingaba uyabazi? Ndathi, ewe. Kutheni? Wathi, ndidlale igalufa kunye naye. Wathi, umhlaza, wawubhijele amathumbu akhe. Wawungenakho nokuba umhlambe ngento yokucima.
I said, I don't care what she's got. Something down in here, I seen a vision. That man that told me said whatever I seen to say it, and it would be so. And he's told me, and I believe it.
Dad, andinamsebenzi wokuba unantoni, okuthile ezantsi apha phakathi, ndibone umbono, kwaye laa ndoda indixeleleyo, ndathi, nantoni na endiyibonileyo, ukuze ndiyithethe, iya kuba njalo, kwaye undixelele, ndaye ke mna ndiyayikholwa.
Praise God. A few days and then she's doing her washing, going around. She weighs about 165 pounds now in perfect health.
Makazukiswe uThixo. Kwiintsuku ezimbalwa emva koko, wayezihlambela iimpahla, ehamba-hamba. Ubunzima bumalungu nekhulu elinamashumi amathandathu nesihlanu ubunzima ngoku. Kwegqibeleleyo yona impilo.
Then when I accepted, away it went. Then Robert Daugherty called me and here it went out down through Texas across the world.
Ke xa ndaye ndamkela yahamba yemka waza uRobert Daugherty wandibiza kwaye apha yahamba ukuphumela ezantsi nqumla iTexas ingqamleza ihlabathi.
And one night, on about four or five times out, I couldn't understand speaking in tongues and so forth. I believed in the baptism of the Holy Spirit, believed that people could speak in tongues.
Kwaye ngobunye ubusuku malunga namatyeli amane okanye amahlanu iphuma. Ndandingenakuwuqonda ukuthetha ngeelwimi, njalo njalo. Ndandikholelwa ekubhaptizweni ngomoya oyingcwele, ndikholwa ukuba abantu banakho ukuthetha ngeelwimi.
One night when I was walking out onto the in a cathedral, San Antonio, Texas, walking out there, a little fellow sitting up here began to speak in tongues like a shotgun firing, or machine gun, rapidly.
Ndaza ngobunye ubusuku, xa ndandihamba ndiphumela kwi-cathedral yase San Antonio, eTexas. Ndihamba ndiphumela apho, umfo omncinci owayehleli phezulu apho, waqalisa ukuthetha ngeelwimi, oku kompu omfutshane ubhasela, okanye lo ozitshintshayo umpu ekhawulezisa.
Way back there, a fellow raised up and said, thus saith the Lord, the man that's walking to the platform is going forward with a ministry that was ordained of Almighty God.
Emvale apho, umfo waphakama wathi, itsho inkosi, indoda enyukela eqongeni, ihambela phambili ngolungiselelo olamiselwa ngonamandla onke uThixo.
And as John the Baptist was sent as the first forerunner of the coming of Jesus Christ, so he packs a message that will cause the second coming of the Lord Jesus Christ.
Kwaye njengokuba uYohane umBhaptizi wathunyelwa njengonozakuzaku wokuqala wokuza kukaYesu Kristu, ke yena uphethe umyalezo oyakude ubangele ukuza kwesibini kwenkosi uYesu Kristu.
I like to sunk in my shoes. I looked up. I said, "Do you know that man?" He said, "No, sir." I said, "Do you know him?" He said, "No, sir." I said, "Do you know me?" He said, "No, sir." I said, "What are you doing here?" He said, "I read it in the paper, and this is that's the first night of the meeting."
Ndandinga ndingazika ukungena esihlangweni zami. Ndajonga phezulu ndathi, "Ingaba uyayazi la ndoda?" Yathi, "Hayi mhlekazi." Ndathi, "Ingaba uyamazi yena?" Wathi, "Hayi mhlekazi." Ndathi, "Ungaba uyandazi mina?" Wathi yena, "Hayi mhlekazi." Ndathi, "Wenza ntoni apha?" Wathi, "Ndifunde ephepheni." Kwaye iqhele obo yayibo busuku bokuqala bomhlangano.
I looked over there, I said, "How'd you come here?" Said, "Some of my people told me that you was going to be here, a divine healer, and I come." I said, "Don't you all know one another?" He said, "No." Oh my.
Ndajonga ngaphaya naze ndathi, "Uze njani apha?" Yathi, "Abathile kubantu bahamba ndixelele ukuba wena uya kube ulapha umphilisi ongcwele." Ndaze ndeza. Mna ndathi, "Kanti nina anazani na omnye nomnye?" Wathi, "Hayi." Oh bethu.
There I seen that the very power of the Holy Spirit, where one time back there I thought it was wrong, and I know that I, this same angel of God was associated with them people that had those things.
Apo ndabona ukuba kwalamandla kamoya oyingcwele xa ngaxesha lithile emva phaya ndathi ndacinga ukuba kwakuphosakele, kwaye ndayazi ukuba ndi le ngelo sinye kaThixo yayinxulumenye nabo bantu babenezo zinto.
Although they had frowning a lot of mix up and a lot of babbling in it, but in there was a genuine article. Jesus Christ. And I've seen that it was true.
Nangona baye benokuzenzisa kunye nengxuba kaxaka eninzi kunye nokuteketa okuninzi kuyo, kodwa phakathi phaya kwakukho inene into uKristu, kwaye ndabona ukuba yayinyanisile.
Oh, years passed by, and in the meetings of people would see the visions and so forth. One time a photographer caught it in the picture when I was standing down somewhere in Arkansas, I believe it was, in a meeting about like this, an auditorium about like this.
Oh, iminyaka yadlula kwaye emihlanganweni abantu babebona imibono njalo njalo. Ngaxesha lithile umfoto wayifumana emfanekisweni xa ndandimi phantsi kwenye indawo eArkansas. Ndiyakholwa kwakulapho kumhlangano omalunga nalo nje kwiholo elibumila kunje.
Now standing trying to explain it, people knew, they're sitting listening, Methodists, Baptists, Presbyterians and so forth. And then I had to look coming in the door, here it come, going whew, whew. I said, "I will not have to speak anymore, for here it comes now."
Kwaye ndandimile ndizama ukuyicacisa, abantu besazi babeye bahlale bamamele amawisile amaBhaptizi amarhabe njalo njalo. Ndaze xa ndathi ukujonga ukungena ngomnyango, nantsi siza ihamba hush hush. Ndathi akusazokufuneka ndibe sathetha kwakhona kuba naku isiza ngoku.
And it moved up and people began screaming. Come up to where it was and settled down around. Just as it was settling down, a minister ran up and said, "Say, I see that." And it struck him as blind as he could be, staggered back.
Yaza yenyukela ngentla, abantu baqalisa ukukhala. Yeza apho ndandikho, yaze yema phansi apho ijikeleza nje kanye njengokuba isahlalayo. Umshumayeli wabaleka weza esithi, "Khawuthi, ndiyayibona." Yaze yamphetha wamfameka nje nje ngoko wayenokuba njalo. Xadazela ibuya umva.
You can look at his picture right there in the book and see it. As he staggered back with his head down like that, you can see his picture and there it is, settled down.
Usenokuwubona umfamekiso wakhe kanye phaya encwadini, uyibone njengoko egxadazelela emva intloko yakhe isezantsi kanjeya. Unokuwubona umfanekiso wakhe yaze apha yahlala.
Just a newspaper photographer caught it that time. But the Lord wasn't ready. And one night at Houston, Texas, when thousands times thousands of people was having 8,000 over to over to music hall. Come back over to the great Sam Houston Coliseum.
Nje owephephandaba umfoti wayifumana ngelo xesha, kodwa inkosi yayingekafuni, kwaye ngobunye ubusuku eHouston eTexas xa iwaka eliphindwe ngewaka labantu sasinamakhulu asibhozo amawaka ngaphaya enantsikeni, ngaphaya kwiholo lomculo, sabuya seza ngaphaya kwenkulu iSan Houston Coliseum.
And there in that debate that night when a Baptist preacher said, I wasn't nothing but a low-down hypocrite and an imposter, a religious imposter, and ought to be run out of the city, and he ought to be the one to do it.
Kwaze phaya kuloo ngxoxo ngobo busuku, xa owasebhaptisi uMshumayeli wathi mna ndandingeyonto kuphela uphantsi umhanahanisi nebhedengu imenemene lekholwa, kwaye ndifanele kukusukelwa ndikhutshwe esixekweni, kwaye wayemelwe kukuba ibe nguye owenza loo nto.
Brother Bosworth said, Brother Branham, would you let something like that happen? Call his hand. I said, no, sir, I do not believe in fussing. The gospel's not made to fuss, it's made to live.
Umzwane uBosworth wathi, mzalwane uBranham, ungaze uyivumele into enjalo yenzeke, biza isandla sakhe. Mna ndathi, hayi mhlekazi, andikholelwa kwingxwabangxwaba. Ivangeli ayenzelwanga mpikiswano, yenzelwe ukuba siphile.
I said, no matter how you convince him, he'd go just the same way. I said, he wouldn't make him any difference. If God can't speak to his heart, how can I?
Ndaze ndathi, akukhathaliseki nokuba ungambonisa kanjani na, uya kuqhubeka nje kwangolwa hlobo lunye. Ndathi, yena akanakwenzelwa namnye umahluko. Ukuba uThixo akanakuthetha nentliziyo yakhe, ndingakwazi njani mna.
Next day come out, says it shows what they're made out of. The Houston Chronicle says shows what they're made out of. They're afraid to take up for what they're preaching.
Ngengomso yaphuma yathi, ibonisa ukuba benziwe ngantoni na. KwiHouston Chronicle yathi, ibonisa ukuba benziwe ngantoni na. Bayoyika ukumela oko bakushumayelayo.
Old Brother Bosworth come up to me, being way in his 70s then, lovely old brother, put his arm around me, said, Brother Branham, he said, you mean you're not going to take that up? I said, no, Brother Bosworth, no, sir, I'm not going to take it up. I said, don't do no good.
Umdala umzawane uBosworth, wenyuka weza kum, engaphaya kwamashumi asixhenxe ngoko, othandekayo umdala umzalwane, wajikelisa ingalo yakhe ngaphaya kwam wathi, mzawane uBranham, wathi, uthetha ukuba awuzukukuphendula okuya? Ndathi, hayi mzawane uBosworth, hayi mhlekazi, andizukukuphendula okuya. Ndathi, akukho nto kuyawunceda ngayo.
I said, this causes fussing when we leave the platform. I said, I'm holding a meeting now and I don't want to get things all tore up like that. I said, just let him go ahead. I said, that's all, he's just rattling. I said, we've had him before and it doesn't do any good to talk to him.
Ndathi, ibangela nje ingxwabangxwaba xa sishiya iqonga. Ndathi, ndibambe umhlangano ngoku, andifuni kwenza izinto zonke zibe dlakadlaka ngolo ahlobo. Ndathi, myeke nje aqhubeke. Ndathi, kuphelele apho, uyaxikixa nje. Ndathi, besikhe saba nabo ngaphambili kwaye akuncedi into ukuthetha nabo.
I said, they'll go right away holding themselves. I said, if they once receive the knowledge of the truth and then they won't receive it, the Bible said they've crossed the separating line and they'll never be forgiven in this world or the world to come. They call it the devil and they can't help it. They're possessed with a religious spirit which is the devil.
Ndathi, baza kuqhubeka bahambe besazibambile. Ndathi, ukuba bakhe balufumana ulwazi lwenyaniso baze bangalwamkeli, iBhayibhile ithe bawuwelile umgca owahlulayo kwaye abasokuze baxolelwe kweli phakade okanye kwelo lizayo. Bayibiza yona ngumtyholi kwaye abanakuyinceda, babanjwe ngumoya wezenkolo, nto leyo ingumtyholi.
How many knows that's true? That a devil spirit is religious, yes sir. Just as fundamental as they can be. And so then, that didn't go very good. When I said fundamental, but that's true.
Bangaphi abayaziyo loo nto ukuba iyinyaniso, ukuba umoya kamtyholi unenkolo? Ewe mhlekazi, bangqongqo ezibhalweni kangoko benokuba nako. Kwaye ke, ngoko, ayikhange ihambe kamnandi xa bendithe bangqongqo ezibhalweni. Kodwa oko kuyinyaniso.
Having a form of godliness and denying the power thereof. That's right. Signs and wonders what vindicates God always. He said it would be in the last days the same thing. And notice,
benokumila kokuhlonela uThixo kodwa bekhanyela amandla oko njalo lonto imiqondiso nezimanga zizo ezingqinela uThixo hoqo kwaye yena wathi yakuba into ekwanye ngemihle yokugqibela kwaye qaphela.
Oh, Brother Bosworth, he was going to come with me, and he's kind of tired. He's come back from Japan. He's going to be here. He's going on to be at Lubbock with me. So he had a little bad cold, so he couldn't come on this, and he and his wife.
Umdala umzawana uBosworth ndi waye eza kuhamba nam, kodwa waye ebudinwa esandula ukuvela eJapan. Waye eza kubalapha, uza kuba seLubbock kunye nam, kwaye ke waye ne ncinane embi ingqele ke wayengakwazi ukuza kule yena nenkosikazi wakhe.
And so he all thought he looked like Caleb. He stood there. He said, "Well, Brother Branham, that very dignified look, you know." He said, "Let me go do it." And he said, "If you don't want to," I said, "Oh, Brother Bosworth, I don't want you to do it. You go fussing." He said, "There won't be one word of fussing."
Waze ke wa nangona wayekhangeleka njengokhalwebu wema phaya wathi, "Kahle, mzalwana uBranham, la nkangeleko inesidima uyazi wathi, khawuthi ke ndiye kuyenza." Waze wathi, "Ukuba awufuni." Mnandathi, "Oh, mzalwana uBosworth, andifuni ukuba uyenze, uza kuba usiya kuxambula." Wathi, "Akusayi kubakho nalinye igama loxambula."
Now just before close, listen to this. He went down there and said, "If you won't fuss, all right." He said, "I promise not to fuss." Around 30,000 people gathered for that auditorium that night.
Gogo, nje phambi kokuba ndivale, mamela oku. Wehla waya phaya, ndathi, "Ukuba awuzi kuxambula, kulungile." Wathi, "Ndiyathembisa, andizi kuxambulisana." Malunga namashumi amathathu amawaka abantu behlanganisene kuloo holo ngobuya busuku.
Brother Wood sitting over here was present at the time. And is sitting in that auditorium. And my wife said, "You're not going down to that meeting." I said, "No, I wouldn't go down there hearing fussing. No, sir. I wouldn't go down there listen at it."
Umzawana Wood, ehleli ngaphaya, wayekhona ngelo xesha, kwaye wayehleli kwelo holo. Ndaze mna, inkwenkwana yam yathi, okanye inkosikazi yam yathi, "Awuzukuhla uye kulaa ntlanganiso." Ndathi, "Hayi, andinako ukuya phaya ndibeve bexambulisana. Hayi, mhlekazi. Andinakuhla ndiye phaya ndize ndiyimamele."
When night time comes, something said, "Go on down there." I got a taxi cab, my brother and wife and my children. We went out and I went way up in balcony 30, way high, like I couldn't sit down.
Xa kufika ubusuku, okuthile kwathi, "Yehla uye phaya." Ndabamba i-taxi cab, umntakwethu nenkosikazi kunye nabantwana bam, sahamba sehla, ndaze ndenyukela phezulu kwibhalkoni yamashumi amathathu. Phezulu ngolo hlobo ndahlala phansi.
Old Brother Bosworth walked out there just like an old diplomat, you know. He'd copied off he had 600 different promises of the Bible copied off there.
Umdala umzawana uBosworth wahamba waya phaya ngokungasisihandiba esidala, niyazi. Wayekhuphele ezinye, wayenamakhulu amathandathu wezahlukeneyo izithembiso zeBhayibhile ezikhuphele apho.
He said, "Now, Dr. Best, if you'll come up here and we'll take one of these promises and disprove it by the Bible, every one of these promises is in the Bible pertaining to Jesus Christ healing the sick in this day. If you can take one of these promises and by the Bible, contradict it with the Bible, I'll sit down, shake your hand, say you're right."
Wathi, "Ngoku, Gqirha Best, ukuba ungakhe unyukele apha, uze uthabathe sibe sinye kwezi zithembiso, uze ubonise ukuba asiyonyaniso ngeBhayibhile. Ngasinye kwezi zithembiso ziseBhayibhileni, zibhekiselele kuYesu Kristu ephilisa abagulayo kulo mhla. Ukuba ungakhe uthabathe esinye kwezi zithembiso uze ngeBhayibhile, usiphikise ngeBhayibhile, ndiza kuhlala phantsi ndikuxhawule ndithi unyanisile."
He said, "I'll take care of that when I get up there." He wanted the light so he could rub off on Brother Bosworth, see. So Brother Bosworth said, "Well, Brother Best, I'll ask you one. And if you'll answer me yes or no," said, "we'll just settle the debate right now."
Wathi, "Ndiza kukuhoya oko xa ndinyukela apho." Wayefuna ukugqibelisa, khona ukuze ahlikihle kumzalwane uBosworth, yabona. Ke umzalwane uBosworth wathi, "Kulungile, mzalwane uBest, ndiza kucela ibenye. Ukuba uya kundiphendula ewe okanye hayi." Wathi, "Siya kuyiphelisa nje ingxoxo kanye ngoku."
And he said, "I'll take care of that." And he asked the moderator if he could ask him. He said, "Yes." He said, Brother Bess, was the redemptive names of Jehovah applied to Jesus, yes or no?
Waze wathi, ndiza kukuhoya oko. Wabuza kohloniphekileyo obambe iintambo ukuba angambuza na. Wathi, ewe. Wathi, mzalwane uBest, ingaba la magama okuhlangula kaYehova ayesetyenziswa kuYesu? Ewe, okanye hayi.
That settled it. That was all. I'll tell you, I just felt something was going all through me. I never thought of that myself. See, now I thought, oh my, he can't answer. That's ties it.
Oko, kwayivala imbambano. Kwaba kuphelele apho. Ndiyakuxelela. Ndavele nje ndeva ukuthile kundityutya. Andizange ndakucinga oko kwam. Yabona, ndaze ndacinga. Oh, bethu, akanakho ukuphendula. Oh, kuyayibopha.
He said, well, Dr. Best, I'm alarmed. He said, I'll take care of that. He said, I'm alarmed that you can't answer my weakest question. He's just as cool as a cucumber. He knew where he was standing.
What? Kulungile, Qhiqa Best, ndothukile. What? Ndiza kukuhoya oko. What? Ndothuswa kukuba ungakwazi ukuphendula oyena ubuthathaka kwimibuzo yam. Wayephole nje oku kwekomkomere, kwaye wayezazi apho wayemi khona.
So then he just sat down there at that scripture, said, take your 30 minutes, I'll answer after that. And old Brother Bosworth sat there and tucked that scripture and tied that man in such a place till his face was so red you could have struck a match on it nearly.
Ke ngoko, wavela wahlala phansi kunye neso sibhalo. Wathi, wathabatha imizuzu yakho engamashumi amathathu, ndiyakuphendula emva koko. Laza ixhego umzwana uBosworth, lahlala apho, lathabatha eso sibhalo, layiophelela loo ndoda kwindawo apho bade ubuso bayo babomvu ngokunga ubunokuqhitha umcinga kubo phantse.
He raised up there angry, threw the papers across the floor, got up there and preached a good camel-like sermon. I was a Baptist, I know what they believe.
Waphakama apho elugcwabevu, waphosa amaphepha athi saa kuloo mgangatho, wakhwela apho washumayela ilungileyo yobukhembele intshumayelo. Ndandingumbhaptisi, ndiyabazi ukuba bakholwa ntoni.
He's preaching on the resurrection. When this mortal puts on immortality, then we'll have divine healing. Oh my! What do we need divine healing if we're immortal? When this mortal puts on immortality, the resurrection of the dead.
Akazange, wayeshumayela ngovuko, xa oku konakala kunxiba ukungonakali, ngoko siya kuba nempiliso engcwele. Oh, bethu, sisayifunela ntoni impiliso engcwele emva kokuba sinokungonakali. Xa oku konakala kunxiba ukungonakali, uvuko labafileyo.
He even doubted the miracle that Jesus did on Lazarus, said he died again. That was just a temporary thing. See? And when he got through like that, he said, bring forth that divine healer and let me see him perform.
Wade wathandabuza nomangaliso owenziwa nguYesu kuLazaro. Wathi, waphinda wafakwa khona. Yaye oko kwakuyinto nje ethutyana. Yabona. Waze xa egqibezela ngolo hlobo, wathi, zisani apha lamphilisa ungcwele, ndifuna ke ndimbone esebenza.
They had a little puddle then, Brother Bosworth said, I'm surprised at you, Brother Best, not answering one question that I asked him. And so he got real frantic then. He said, bring that divine healer forth and let me see him perform.
Babebuqambulisana ngoko, umzalwana uBosworth wathi, ndimangalisiwe nguwe, mzalwana uBest, ngokungaphenduli namnye umbuzo kwendikubuze yona. Waza ke wanengcwangu ngoko, wathi, zisani apha lamphilisa ungcwele, kuze ndikhe ndimbone esebenza.
Said, Brother Best, do you believe in people being saved? He said, sure. Said, would you want to be called a divine savior? Said, certainly not.
What? Mzalwana uBest, uyakholelwa ekusindisweni kwabantu? What? Ngokuqinisekileyo? What? Ungafuna ukuba ubizwe ngokuba ungumsindisi ongcwele? What? Andingekhe mpela.
That would make you a divine savior because you preach salvation of the soul. He said, well, certainly not. He said, neither does it make Brother Branham a divine healer by preaching divine healing for the body. He's not a divine healer. He points people to Jesus Christ.
Naye ke, oko, bekungasayi kukwenza ube ngumsindisi ongcwele kuba ushumayela ngosindiso lwemiphefumlo. What? Injalo, ndingekhe mpela. What? Naye ke umzawane uBranham, loo nto ayimenzi ukuba abe ngumphilisi ongcwele ngenxa yokushumayela impiliso engcwele yasemzimbeni. Akanguye umphilisi ongcwele. Yena ukhomba abantu kuYesu Kristu.
And he said, bring him forth, let me see him perform. Let me look at the people a year from today and I'll tell you where I believe it or not. Brother Bosworth said, Brother Best, that sounds like another case of Calvary. Come down off the cross and we'll believe you. See?
Waza yena wathi, Mziseni ngaphambili, ukuze nimbone sebenza, makhe ndijonge abantu unyaka ukusukela namhlanje, ndaye ndiya kunixelela ukuba ndiya kuyikholelwa na okanye hayi. Umzana uPosethe wathi, Zalwane uBest, oko kuvakala njengelinye ityala laseCalvary, yehla uzethule emnqamlezweni, sawutsho sikukholelwe, yabona.
And so, oh man, he really blew up. He said, let me see him perform, let me see him perform. The moderators made him sit down, he walked over and a Pentecostal preacher stand there, he just smacked him all the way across the platform.
Waza ke, oh, ngoko, waqhabuka ngene, wathi, makhe ndimbone sebenza, mandimbone sebenza. Abo balawula, bamenza, akhe ahlale phansi, wahamba, waya ngaphaya, kwaye kwakukho umshumayeli wasePentecost emiphaya, vele wamqhaba konke umla iqonga.
And so they stopped him then. So Brother Bosworth said, here, here. No, no. So the moderator made him sit down.
Baze ke bamnqanda ngoko. Ke umzana uPosethe wathi, nanku, nanku. Hayi, hayi. Ke abalawuli, bamenza ukuba ahlale phansi.
Raymond Ritchie raised up and said, is this the attitude of the Southern Baptist Convention? Said you Baptist ministers. Did the Southern Baptist Convention send this man over here? Or did he come on his own?
URaymond Ritchie waphakama wathi, ingaba esi sisimilo senhlangano yamaBaptist asezantsi? Wathi, nina abashumayeli baseBaptist, ingaba inhlangano yamaBaptist asezantsi yiyo ethumele le ndoda apho okanye izizele?
They wouldn't answer. He said, I asked you, he knew him every one. They said he come on his own. Because I know Baptists believe in divine healing too. So then he said, he come on his own.
Zange babe nako ukuphendula. Wathi, ndinibuzile. Wayebazi elonga mnye, bathi, uzizele ngokwakhe ngoba ndiyawazi amaBaptist ayayikholwa impiliso engcwele oku kwawo ke ngoko wathi uzizele ngokwakhe.
So then, here's what happened then. Then Brother Bosworth said, I know Brother Bram's in the meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well. So Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still.
Ke ngoko, nako okwenzekayo ngoko. Waza umzalwane uBosworth wathi, ndiyazi ukuba umzalwane uBranham ukho kulo mhlangano. Ukuba uyafuna ukuza andulule isihlwele kulungile. Ke uHoward wathi, uhlale uzole. Ndathi, ndihleli ndizolile.
And just then something come around, began to whirl around. I knew it was the angel of the Lord. I said, rise up. About 500 people put their hands together like this, made it, I'll come down to the platform.
Kwaze njengoko okuthile kweza kwaqalisa kwajikeleza. Ndabe sendisazi ukuba yayiyingelosi yenkosi. Yathi, phakama. Malunga namakhulu amahlanu abantu bahlanganisa izandla zabo ngolu hlobo benza indlela. Ndehla ndaya eqongeni.
I said, friends, I'm not no divine healer, I'm your brother. I said, Brother Best, with no disregards to you, my brother, not at all. You have a right to your convictions, so do I.
Ndathi, bahlobo, andinguye kwamphilisi ungcwele, ndingumzalwane wenu. Ndathi, mzalwane uBest, ngaphandle ko okanye mzalwane uBest, ndathi, ngaphandle kokungakuhloniphi, mzalwane wam, akunjalo konke, unelungelo kwizimvo zakho, nam ndikwanjalo.
I said, of course, you see, you couldn't prove your point by Brother Bosworth, neither could you by anybody that's well read in the Bible that knows those things.
Ndathi, ngenxa yokuba uyabona, awukhange ukwazi ukukungqinela oko inqaku lakho ngomzalwane uBosworth, nakwangaye nawuphi na umntu ofunde kakuhle eBhayibhileni ozaziyo ezo zinto.
I said, and as far as healing people, I cannot heal them, Brother Best, but I'm here every night. If you want to see the Lord perform miracles, come on over. He does it every night.
Ndathi, ngokubhekiselele ekuphiliseni abantu, andikwazi ukubaphilisa mna, mzalwane uBest, kodwa ndikhona qho ngokuhlwa. Ukuba ufuna ukubona inkosi isenza imimangaliso, yiza ngapha ukwenza oko qho ngokuhlwa.
And he said, I'd like to see you heal somebody, let me look at him. You might hypnotize him with your hypnotism, but said, I'd like to see it in a year from there. I said, well, you'd have a right to check him, Brother Beth.
Waze wathi, ndingathanda ukubona wena uphilisa umntu, uze undiyeke ndibajonge, usenokuba uyobozelisa baphuphe kwakho, kodwa wathi, ndingathanda ukuyibona kunyaka ukususela apho. Ndathi, kulungile. senokuba nalo ilungelo lokubahlola mzalwane ubest.
He said nothing but you bunch of numb skull holy rollers believe in such stuff as that. Baptists don't believe in no such nonsense, Brother Bosworth said, just a moment.
What? Akukho nto kuphela nini gquba ndinye lindongondongo amakhakhayi babaqengqeleka abangcwele abakholelwa kuloo nto injalo amabhaptisa awakholelwa kobo buvuvu bunjalo umzawana uBosworth wathi umzuzu nje.
So how many people out there in these 2 weeks meeting here that standing good standing with these fine Baptist churches here in Houston that can prove that you've been healed by Almighty God while Brother Branham's been here and over 300 stood up?
Wathi bangaphi abantu phandle apho kweziveki zimbini sihlangana apha ebeme ngokuma okuhle nala alungileyo asebaptist amabandla apha eHouston abanokungqina ukuba niphiliswe ngonamandla onke uThixo ngeli lixa umzwana uBrenham ebelapha kwaze abangaphaya kwamakhulu amathathu bema ngeenyawo.
So what about that? He said they're not Baptists. Said anybody can testify anything, that still doesn't make it right. Said God's word says it's right, and you can't withstand that. And the people says it's right, and you can't back that down. So what are you going to do about it? See like that.
Wathi, aba yake uthini ngabo. Wathi yena, bona abangoma baptists. Wathi, nabani na, angangqina nantoni na, kodwa oko, kube kungayenzi ukuba ibe ichanekileyo. Wathi, ilizwi likaThixo lithi ichanelikile, kwaye awunako ukumelana noko. Kwaye nabantu bathi ichanelekile kwaye awunako ukukubethisa ngoyaba oko ke yintoni oza kuyenza malunga noko yabona ngolo hlobo.
I said, Brother Best, I only tell what's truth, and if I'm truthful, God's obligated to back up the truth. I said, if he won't back up the truth, then he isn't God.
Mna ndathi mzalwana uBest, ndithetha kuphela oko kuyinyaniso kwaye ukuba ndinyanisekile uThixo obophelelekile ukuba ayixhase inyaniso. Ndathi ukuba kanjalo, ukuba yena akayi kuyixhasa inyaniso, ngoko akanguye uThixo.
I said, I do not heal people. I was born with a gift to see things, see it happen. I said, I know I'm misunderstood, but I can do no more than fulfill the conviction of my heart.
Ndaze ndathi, andiphili sibantu. Ndazalwa ndinesipho sokubona ezi zinto. Ndizibone zisenzeka ndathi ndiyazi ukuba andiqondwa kodwa andinakwenza okungaphezulu kokuba ndizaliseke oko kugwetywa intliziyo yam.
I said, I believe that Jesus Christ raised from the dead. And if the spirit that comes and shows visions and so forth, if that's questioned, drop around and find out. I said, that's all.
Ndathi ndiyakholwa ukuba uYesu Kristu wavuka kwabafileyo kwaye ukuba umoya othi uze ubonise imibono njalo njalo. Ukuba oko kuyabuzwa yiza uze kufumanisa ndathi kukangako kodwa ndathi.
I said, but for myself I can do nothing of my own self, and I said if I tell the truth God's obligated to me to witness that it is the truth. And about that time something went whoosh, here he comes coming right down.
Kodwa ndathi kodwa ngokunokwam andinakwenza nto ngokunokwam ndaze ndathi ukuba ndithetha inyaniso uThixo obophelekile kum ukuze angqine ukuba kona kuyinyaniso kwaye malunga nelo lixa okuthile kwathi naku esiza esehla ngqo.
And the American Photographer Association, the Douglas Studios in Houston, Texas, having the big camera set there, they're forbidden to take pictures, shot the picture.
Kwaye i-American Photographer Association, i-Douglas Studios, ese-Houston, e-Texas, bene kamera enkulu ibekwe phaya babengavunyelwanga ukuba bathabathe imifanekiso bathabatha umfanekiso.
When they were there to take pictures of Mr. Best, and he said before I went down there, he said, wait a minute, I've got six glossies coming here. He said, here, shoot my picture now. And he put his finger in that old saintly man's nose like that, said, now take my picture. And they did.
Xa babe phaya ukuya kuthabatha imifanekiso kamnumzana uBest waza wathi phambi kokuba ndehle ndiye phaya yena wathi kahle umzuzu ndinezintandathu iikhadi ezizayo apha wathi ina thabatha umfanekiso wam ngoku wazwabeka umnwe wakhe empumlweni yela xheko liyingcwele indoda kanjalo wathi ngoku thabatha wam umfanekiso baza bakwenza oko.
Then he drew his fist and put it up and said, "Now take my picture." And they took it like that. Then he had done like that to pose for his picture. He said, "You'll see this in my magazine," like that. Brother Bosworth stood there and never said a thing. Then they just took the picture of this.
Waza wabumba inqindi waliphakamisa wathi, "Thabatha umfanekiso wami ngoku." Baza bawuthabatha kanjalo. Gogo wenza kanjalo, eziqhenyela owakhe umfanekiso. Wathi, "Nyakukubona oku kulinda ixesha wami ngolo hlobo." Umzana uBosmet wema apho akaze athethe kwanto. Baza bathabatha umfanekiso walena.
On the road home that night, Catholic boy took it. He said to this other boy, he said, "What do you think about that?" He said, "I know I criticized him. That guard left that woman's throat. I said he hypnotized her. Said I could have been wrong on that. Said, what do you think about that picture?" "I don't know."
Endleleni egodukayo ngoba busuku, inkwenkwe yomkatolika yawuthatha. Yathi kwenye le inkwenkwe, yathi, "Ucinga ntoni malunga nokuya?" Wathi, "Ndiyazi ukuba ndimgxekile. Elahla lalimkile kula mqala wala mfazi. Ndithe umozelisile wamphuphisa." Wathi, "Ndisenokuba bendingachananga kuloo nto." Wathi, "Ucinga ntoni malunga nala mfanekiso?" "Andazi."
They put it in the acid. Here's his picture. You can ask him if you want to. They went home. He sat there and smoked a cigarette. Went in and pulled out one of Brother Bosworth. It was negative. Pulled out two, three, four, five, six. And every one of them was blank.
Bawufaka kwi-acid. Nanku lo mfanekiso. Usenokumbuza ukuba uyafuna. Bagoduka. Wahlala apho. Watshaya umdiza. Wangena watsala ekhupha okamzana uBosworth. Wawusisithunzi. Watsala owesibini owesithathu sini isihlanu isithandathu yaye yonke ngamnye kuyo ingenanto.
God would not permit the picture of his sainted old man standing there with that hypocrite with his nose, hand, fist shaking under his nose like that. He wouldn't permit it.
UThixo wayengenakukuvumela umfanekiso wexhego lakhe elingcwele limi apho nala mhanahanisi nempumlo yakhe okanye isandla inqindi lihlukuhlwe phantsi kwempumlo yakhe ngolo hlobo.
They pulled out the next one, and here it was. The man had a heart attack. They sent that night.
Batsala olandelayo, kwaye nanku, wayekhona. Loo ndoda yahlaselwa yintliziyo, kutshiwo ngoba busuku.
And they sent this negative to Washington, D.C. It was copyrighted, sent back, and George J. Lacey, the head of the FBI and fingerprinting document and so forth, one of the greatest there is in the whole world, was brought there and kept 2 days on it to test camera, lights, everything else.
Baza bathumela esithunzi eWashington, D.C. Yenzelwa ilungelo lokuyiphinda-phinda yabuyiswa. Waze uGeorge J. Lacey, intloko ye-FBI, kwicandelo leminwe namaxwebhu njalo njalo. Omnye wabona bakha babakhulu ehlabathini liphela. Waziswa apha, waza wagcina iintsuku zambini ekuwo. Ukuze avavanye ikamera, izibane, nayo yonke into engenye.
And when we come that afternoon, he said, "Reverend Branham, I've been a critic of yours too." He said, "I said it was psychology. Somebody said they seen them lights and things like that."
Kwaye xa sisiza ngalamva kwemini, wathi, "Mfundisi uBranham, bendingumgxeki wakho nam." Wathi, "Bendisithi psychology." Ubani othile wathi, "Babona ukukhanya nezinto ezinjalo."
And said, "You know, the old hypocrite used to say that," he meant the unbeliever, "them pictures around that halo around Christ, around the saints." He said, "That was just simply psychology."
What? Uyazi, umhanahanisi wakudala, ebedla ngokutsho, wayexela ongakholwayo, imifanekiso erhangqileyo, esasihangqa sijikeleze uKristu, sijikeleze abangcwele. What? Oko, yayilufundo ngengqondo nje olulula.
But said, "Reverend Branham, the mechanical eye of this camera won't take psychology. The light struck the lens, or struck the negative, and there it was."
Kodwa wathi, "Mfundisi uBranham, ubuxhakaxhaka beliso lale camera, abunako ukufota ipsychology. Ukukhanya kwabetha iglasi, kanye kwabetha inegative, kwaye nantsi yona ilapho."
And he said, "I submitted over to them." He said, "Oh, mister, do you know what that's worth?" And I said, "Not to me, brother, not to me." And so he said, "Of course, it'll never come into effect while you're living, but someday if civilization moves on and Christianity remains, there'll be something happen about this."
Waza wathi, "Ndayinikezela kubo." Wathi, "Oh, mnumzana, ingaba uyazi ukuba ixabisa kangakanani?" Ndaza mna ndathi, "Hayi kum, mzalwane, hayi kum." Waze ke wathi, "Kakade, ayinakuze iqalise ngeli lixa wena usaphilayo. Kodwa ngenye imini, ukuba impucuko ithe yahambela baza ubuKristu babe busekhona kuya kuba into ethile eyakuthi yenziwe ngalento.
So friends, tonight, if this is our last meeting on this earth, you and I have sat in the presence of Almighty God. My testimony is true. Many, many things, it would take volumes of books to write it. But I want you to know.
Ke zihlobo, ngokuhlwa nje, ukuba lo ngumhlangano wethu wokugqibela kulo mhlaba. Mna nawe, sikhe sahlala ebukhoneni bona amandla onke uThixo. Ubungqina bam buyinyaniso. Ezininzi kakhulu izinto, bekuya kuthabatha imiqulu yencwadi ukuyibhala. Kodwa, ndifuna ukuba nina nazi.
How many in here that's actually without the picture seen the light itself standing around where I've been preaching? Raise your hands all over the building. Anybody that's ever seen it? See? About 8 or 10 hands are sitting here.
Bangaphi kwabalapha abakhe eneneni ngaphandle komfanekiso bakubona ukukhanya ngenqo bumi kurhanqe apho ndandishumayela khona. Phakamisani izandla sisakhiwo sonke. Nabani na owakha wakubona kona. Yabona, malunga nesibhozo kanye ishumi lezandla ezihleli apha.
You say, could they see it and me not see it? Yes, sir. That star that the wise man was following passed over every observatory. No one seen it but them. They were the only one who saw it.
Uthi, bangaze bakubone bona, ndibe mna, ndingakuboni. Ewe mhlekazi, la nkwenkwezi. Yayilandelwa zizazi, yadlula phezu kwazo zonke indawo zokupopola esibhakabhaka. Akukho namnye owayibonayo kodwa yaba ngabo. Yayingabo bodwa abayibonayo.
Elijah was standing there looking at all those chariots on fire and everything else, and the Gehazi looked around, he couldn't see him anywhere. God said, open his eyes and he can see, and then he seen him. See?
U-Eliya wayemi phaya ejonge kwezo nqwelo emlilweni. Nako konke okunye. Wabe uGehazi laqhaza engaziboni kwandawo. UThixo wathi, vula amehlo wakhe ukuze abone. Waza ke wababona, yabona.
But he was a good boy standing there looking around, but he couldn't see it. Sure, it's given for some to see and some not to. And that's true.
Kodwa wayeyinkwenkwe elungileyo, imi apho ilaqhaza, kodwa wayengenakuyibona. Ngokuqinisekileyo, inikwe abanye ukuba bayibone, baze abanye bangabi nako. Kwaye oko kuyinyaniso.
But now, you that has never seen it, and you that did see it with your natural eye, and has never seen the picture, yet the ones that sees the picture has a greater proof than you that seen it with your natural eye.
Kodwa ngoku, nina ningazange niyibone. Kunye nani nikhe nayibona ngamehlo enu enyama, nibe ningazange nawubona umfanekiso. Nonke ke, abo babona umfanekiso ngabona bona bungqina obukhulu kuni nina niyibone ngeliso lendalo.
Because you with your natural eye could have been mistaken. It could have been an optical illusion. Is that right? But that's not an optical illusion. That's the truth where scientific research proves it's the truth. So the Lord Jesus has did this.
Ngoba nina ngeliso lenu lendalo nisenokuphazama kusenokuba yayikukuqhatha nje kwamehlo. Akunakuba njalo, kodwa lena ayikuko ukuqhatha kwamehlo. Leya iyinyaniso, apho uphando lwenzululwazi lungqinayo ukuba oku ya kuyinyaniso. Ke iNkosi uYesu ukwenzile oku.
What do you think it is then, you say, Brother Branham? I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine.
Ucinga ukuba kuyintoni ngoko, uthi, mzalwana uBranham. Ndiyakholwa ukuba ikwayilantsika yomlilo yathi yakhokhela abantwana bakaIsrayeli ukusuka eYiputa ukuya ePalestina.
I believe it's the same angel of light that come in the jail and come into St. Peter and touched him and went forward and opened the door and put him out into the light.
Ndiyakholwa ukuba ikwayilangelosi yokukhanya eyangena entolongweni yaya kongcwele uPetros yazi yamchukumisa yahambela phambili yavula ucango yamkhuphela ngaphandle ekukhanyeni.
I believe it is Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. He's the same Jesus today that he was yesterday. He will be forever the same Jesus.
Kwaye ndiyakholwa ukuba nguYesu Kristu kwanguye izolo namhla naphakade. Amen. UnguYesu okwamnye namhla lowo ebenguye izolo. Uya kuba nguye ngonaphakade engulo Yesu mnye.
While I'm talking about that same light that's on that picture is on standing not 2 feet from where I'm standing right now. That's right. I can't see it with my eyes, but I know it's standing here.
Kwaye, ngeli lixa ndithetha ngako, okwakukhanya kunye kukulaa mfanekiso, kukho, kumi, kongekho ngaphezu kweenyawo ezimbini umgama ukusuka apho ndimi khona kanye ngoku, injalo loo nto. Andinakho ukukubona, ngawam, ngawam amehlo, kodwa ndiyazi ukuba kumi apha.
I know it's settling with inside of me right now. Oh, if you could only know the difference. Oh, when the power of Almighty God catches and how things look different.
Ndiyazi ukuba kuzinza ngaphakathi kum kanye ngoku. Oh, ukuba ubunokukhe uwazi umahluko xa amandla onamandla wonke uThixo ebambisela nendlela izinto zithi zahluke ngayo.
That's a challenge. Anybody. I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal. But the vision's hanging over the people. God knows it.
Lowo ngumcelimngeni. Nabani na. Bendingazi ukuthandazela abantu bagulayo. Bendiza kwenza ukuba bazinikele. Kodwa umbono ujinga phezu kwabantu. Ehe. UThixo uyazi.
I ain't going to call no prayer line. I'm just going to leave you sit there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hand. Somebody don't have a prayer card. Do not have a prayer card.
Andizukubiza mcawa kuthandazela. Ndiza kuniyeka nje nihlale apho. Bangaphi kuni abantu abangenawo amakhadi okuthandazela. Masibone isandla sakho. Umuntu ongenalo ikhadi lokuthandazela. Ongenalo ikhadi lokuthandazela.
Colored lady sitting here. I see you had your hands up. Is that right? Just stand up so I can single you out just a minute. I don't know what the Holy Spirit will say. But you're looking at me awfully honest. You have no prayer card?
Inenekazi elintsundu elihleli apha. Ndiyabona ukuba isandla sakho siphakamile. Ingaba kunjalo. Yima ngeenyawo nje ukuze ndikukhethe okomzuzwana. Andikwazi oko umoya oyingcwele uya kukuthetha. Kodwa undithe ntsho ngokunyaniseka okumangalisayo. Awunalo ikhadi lokuthandazela.
If Almighty God would reveal to me what's your trouble, I'm just doing this for a start, just to get started.
Ukuba onamandla onke uThixo unokundityhilela ukuba yintoni ingxaki yakho. Oku ndikwenzela nje ukuqalisa, nje ukwenzela isiqalo.
You believe me to be, you know, there's not one good thing about me. If you're a married woman, I'm no more than your husband. I'm just a man. But Jesus Christ is the Son of God. And He sent His Spirit to vindicate these things.
Ingaba uyandikholwa ukuba ndi. Uyazi ukuba akukho kwanto ilungileyo malunga nam. Ukuba ungumfazi utshatileyo, andikho ngaphezulu komyeni wakho. Ndiyindoda nje. Kodwa uYesu Kristu ungunyana kaThixo. Kwaye uthumele umoya wakhe ukuze kungqine ezi zinto.
If God will tell me what's wrong with you, and you know there's no way for me to have contact with you at all, will you believe with all your heart? God bless you. Then your high blood pressure has left you.
Ukuba uThixo uthe wandixelela ukuba yintoni undonakele kuwe, kwaye uyazi ukuba akukho ndlela yokuba mna ndingaze ndibe noqhagamshelwano nawe konke. Ingaba uya kukholwa ngentliziyo yakho iphela. UThixo akusikelele. Ngoko, uqinzelelo lwegazi oluphezulu kwakho lukushiyile.
That's what you had, wasn't that right? And sit down. You just believe that one time. I challenge anybody to believe it.
Yiloo nto obe unayo, ingaba bekunjalo, ke hlala phansi. Khawukholwe nje ityeli libe linye. Ndicela umngeni nakubani na ukuba ayikholwe.
Look here, let me tell you something. Martha coming to the Lord Jesus, that gift would have never operated if the Father had already showed him what he was going to do. It had never operated, but she said, Lord, if thou would have been here, my brother would not have died.
Jonga apha, makhe ndikuxelele ukuthile. UMartha esiza kwinkosi uYesu, esa sipho ngesingazange sisebenze. Emva kokuba ubawo wayesele embonisile oko wayeza kukwenza, ngesingazange sisebenze. Kodwa wathi, Nkosi, ndi, ukuba wena ubulapha, umntakwethu ngengakhange afe.
Said, but I know that even now, whatever you ask God, God will give it to you. He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Wathi, kodwa ndiyazi ukuba nangoku, nantoni na oyicela kuThixo, uThixo uyakukunika. Yena wathi, ndiluvuko kwanobomi, lo ukholwayo kum nakubeni ebesefile, noko uyakudla ubomi. Kwaye nawuphi na ophila aze akholwe kum, akasayi kuze afe. Niyakholwa koku?
This is what she said. She said, yea, Lord, I believe that everything you've said is the truth. I believe you're the Son of God that was to come into the world. That's her approach, humbly.
Pula pula oko wakuthethayo. Wathi, ewe, Nkosi, ndiyakholwa ukuba konke oko ukuthethileyo kuyinyaniso. Ndiyakholwa ukuba wena ungunyana kaThixo oweza kuza emhlabeni yindlela aweza ngayo leyo.
You feel different, don't you, lady? That's right. Little lady sitting right there next to you, too, suffering with arthritis and the female trouble. Isn't that right, lady?
Uziva washlukileyo akunjalo nenekazi ndini. Ewe kunjalo. Inenekazi elincinci elihleli phaya ecaleni kwakho nawe. Liphethwe sisifo samathambo kunye nenkathazo yobufazi. Ayinjalongo loo nto onzwakazi.
Stand up just a minute, the little lady with the red dress on. You're so close, is a vision to come to you. Arthritis, female trouble, is that right?
Phakama nje umzuzu, inenekazi elincinane, elinxibe ilokhwe ebomvu. Ubusondele kakhulu, umbono uze kuwe. Isifo samathambo, yobufazi inkathazo. Ingaba kunjalo?
And here's something in your life, you got a good straight look to you. You got a lot of worry on your life, a lot of trouble. That trouble's about your loved one. It's your husband.
Why? Nako kuthile ebomini bakho. Unayo I unojongo olungqalileyo olulungileyo. Unenxalabo eninzi ebomini bakho. Inkathazo enkulu. Kwaye lo nkathazo emalunga nothandwayo nguwe. Umyeni wakho.
He's a drunkard. He won't go to church. If that's right, raise your hand. God bless you, lady. Go home now and receive your blessing. You're healed. Turns light around you.
Ulinxila, akavumi kuya enkonzweni. Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho. UThixo akusikelele nenekazi. Goduka, uye kwamkela insikelelo yakho. Uphilisiwe. Ukukhanya kukurhangqile.
Man sitting right next to you in there. You, sir, you believe? With all your heart? You've lost one of your senses. That's the sense of smelling. Isn't that right? If it is, wave your hand.
Indoda ehlele ecaleni kwenye phaya. Wena, mhlekazi, uyakholwa. Ngenhliziyo yakho yonke. Ulahlekelwe lolunye uluvo lwakho. Olo luluvo lwakho lokujojwa. Injalo loo nto, ukuba injalo, wangazelisa isandla sakho.
Put your hand up to your mouth like this. Say, Lord Jesus, I believe you with all my heart. God bless you. Go now, you receive your healing.
Beka isandla sakho emlonyeni wakho kanje, uthi, Nkosi uYesu, ndiyakukholwa ngenhliziyo yam yonke. UThixo akusikelele. Hamba ngoku.
Have faith in God. What do you all think about it back in there? Do you believe? Be reverent.
Iba nokholo kuThixo. Nicinga ntonye nina malunga nayo emva phaya. Niyakholo. Uzolani.
There's a lady sitting right back over there in a corner. I see that light hanging over. That's the only way I can tell what about it. That light's hanging. This light right here is hanging over the lady.
Kukho inenekazi elihleli kanye emva phaya ekoneni. Ndikubonile kwakukhanya kujinga phezu kwakhe. Yileyo kuphela indlela endinokuchaza into malunga nayo. Oku yakukhanya kundandayo. Oku kukhanya kanye apha kundanda phezu kwenenekazi.
Maybe just a minute if I can see what it is. If it'll break, the lady's suffering with a heart trouble. She's looking right to me.
Mhlawumbi, James uzwini, ukuba ndinokukhe ndibone oko kuyiyo, iyakutyhileka. Inenekazi likhathazwa yingxaki yentliziyo, ujonge ngqo kum.
And her husband sitting next to her. And her husband has got some sickness. He's just been sick, upset, sick. Isn't that right, sir? Raise your hands up if that's true.
Kwaye, umyeni wakhe uhleli ecaleni kwakhe. Kwaye, nomyeni wakhe unesigulo esithile. Ebesandula ukugula. Ukhathazekile, uyagula. Ngaba kunjalo, mhlekazi. Phakamisa isandla sakho ukuba kuyinyani oko.
That's right, you lady with a little scarf there. The mister, isn't that right? Haven't you been this kind of upset today? You have upset in your stomach, the man. That's right. You all believe with all your heart? Both of you? You accept it?
Injalo lona. Nguwe, nenekazi. Enesikhafu esincinci apho. Umnumzana. Ingaba kunjalo. Awukhange nje ube ngokhathazekileyo ngandlela ethile namhlanje. Unokuphetheke kakubi esuswini, indoda. Kunjalo. Niyakholwa nonke ngenhliziyo yenu iphela. Nobabini? Niyayamkela.
Sir, I tell you, you too, I see you. With your hand up, the habit of smoking, quit doing that. You smoke cigars, you shouldn't do that. Makes you sick, isn't that right? If it is, wave your hand like this. That's what's upsetting you. It's bad on your nerves.
Mhlekazi, ndiyakuxelela nawe. Ndikubona unesandla sakho siphakamile. Umkhwa wokutshaya. Hlukana nokwenza loo nto. Utshaya isiga. Awufanelwe kukukwenza oko. Kuya kugulisa. Ingaba kunjalo. Ukuba kunjalo, wangazelisa isandla sakho kanje. Yiloo nto ekukhathazayo, ikuhlupha kakubi ezimvakalelweni zakho.
Throw this nasty thing away and don't do it no more. You'll get over that and be all right. Your wife's heart trouble will leave her. Do you believe that?
Lahla phaya loo nto imbi ungabuyi uyenze kwakhona. Kwaye uyakudlula kuloo nto uphinde ube sesimeni esisiso. Kwaye nenkathazo yentliziyo yomkakho iyakwahlukana naye. Uyayikholwa loo nto?
Isn't that right? I can't see you from here, and you know that, but you're carrying cigars on the in your pocket, in the front. That's right. Lay the things out and put your hand over on your wife. Tell God that you are through with that kind of stuff. You'll go home well. You and your wife will get well.
Ingaba kunjalo. Andinako ukukubona xa ndilapha. Kwaye uyayazi loo nto. Kodwa uphethe imidiza epokothweni yakho engaphambili. Injalo loo nto. Khupha ezo zinto. Uze ubeke isandla sakho phezulu ngaphaya enkosikazini yakho. Uxelele uThixo ukuba wena wahlukela nolo hlobo lwezinto. Uya kugoduka uphilile. Wena nenkosikazi yakho niya kuphila.
Blessed be the name of the Lord Jesus.
Glory to God.
You believe with all your heart?
Hallelujah.
Malisikelelwe igama lenkosi uYesu. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke?
This little lady sitting here looking at me here. You're on the front seat here, sitting right here. A little lady's looking at me, sitting right there.
Elinenekazi lihleli apha lijonge kum apha. Wena ose phaya kwizitulo ezo ingaphambili apha. Uhleli kanye apha. Inenekazi elincinci eline lijonge kum lihleli kanye apha.
You have a prayer card, lady? Right here. Now, you don't have any prayer card? Do you believe with all your heart? You believe that Jesus Christ can make you well?
Awunalo ikhadi lokuthandazela, nenekazi. Kanye apha, awunalo ikhadi lokuthandazela. Ngaba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uyakholwa ukuba uYesu Kristu unako ukukuphilisa.
What do you think about it? You sit next year. Do you have a prayer card, lady? You don't? You want to get well too? Wouldn't you like to go eat again like you used to? Have the stomach trouble over? Do you believe Jesus heals you now? Stand up if you believe Jesus Christ heals you.
Ucinga ntoni wena ngayo? Wena uhleli ecaleni kwakhe. Ingaba unalo ikhadi lokuthandazelwa? Nenekazi ndini. Awunalo? ufuna ukuphila nawe. Ubungethandi ukuba uphinde udle kwakhona ngohlobo wawusenza ngalo. Kuphele ingxaki yakho yesisu. Uyakholwa ukuba uYesu uya kuphilisa ngoku. Phakama ukuba uyakholwa ukuba uYesu Kristu kuphilisile.
He had an ulcerated stomach, didn't he? It's caused from a nervous condition. You've been nervous for a long time. Especially acids and things, or I mean, creates acid, makes sensitive teeth when you belch your food back up in your mouth. That's truth. Yes, sir.
Ubukade unezilonda zesisu. Akunjalo, ibangelwe sisimo sokuxhalaba. Ubusoloko uxhalaba ithuba elide. Ingakumbi i-acid nezinto. Okanye ndithetha ukuthi, kubangele i-acid. Iza yenze amazinyo abuthelezi xa ubhodla ukutya kwakho emva apho emlonyeni wakho. Leyo yinyaniso. Ewe mhlekazi.
Is a peptic ulcer. It's laying at the bottom of your stomach. It burns sometime after eating, especially toast with butter on it. Is that right? I'm not reading your mind, but the Holy Ghost is infallible. You're healed now. Go home. Be well.
Sisilonda sangaphakathi sepeptic besihleli emazantsi wesisu sakho. Siyatshisa ngamanye amaxesha emva kokutya, ingakumbi isonka esojiweyo kunye nebhotolo kuso. Ingaba kunjalo, andifundi ngqondo yakho, kodwa umoya oyingcwele akanampazamo. Uphilisiwe ngoku, koduka, kulunge kuwe.
What are you back over in this direction? Some of you over there without a prayer card, raise up your hand. Somebody without prayer cards. All right, be reverent. Believe with all your heart. What about up the balcony? Have faith in God.
Kunjani ngane emva ekuyeni kweli cala. Abanye kuni ngaphaya, ngaphaya, bengena khadi lakuthandazelo. Phakamisani isandla sakho. Ubani othile ongena khadi okuthandazelo. Kulungile, khani zole. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Kunjani ngane phezulu kwibalkoni. Yibanye nokholo kuThixo.
I can't do this within myself. It's only His sovereign grace. Do you believe? I can only say as He shows me, as your faith. I say that to shake your faith. And then see which way He'll lead me.
Andinakho kuyenza lento mnango kunokwam. Lolwakhe oluzimele geqe ubabalo lodwa. Niyakholwa. Ndingathetha kuphela njengoko endibonisa yena, njengoko olwenu ukholo. Ndikuthethela oko ukuze ndihlukuhle ukholo lwenu, ndize ndibone ukuba yena uya kundikhokelela phi na.
Did you realize this is not your brother? You're standing in His presence. It's not me that's doing this, it's your faith operating it. I can't operate it. It's your faith that's doing it. I have no way of operating it.
Nikuqondile oku, lo, akanguye umzalwane wenu. Nimiko bakhe ubukho, ayindimi owenza oku. Lukholo lwenu oluyilawulayo. Andinakho ukuyilawula. Lukholo lwenu oluyenzayo. Andinandlela yakuyilawula.
Just a minute. In this corner. I see a colored man sitting there. Kind of elderly with the glasses on. You have a prayer card, sir? Stand up on your feet a minute.
Nje umzuzu. Kule kona, ndibona indoda entsundu ihleli phaya. Nesele ibuguka noko. Inxibe indondo. Unalo ikhadi lokuthandazelwa mhlekazi. Phakama, ume ngeenyawo umzuzu.
You believe me to be God's servant? With all your heart? You're thinking about somebody else, aren't you? If that's right, wave your hand. Not because it's me, your brother.
Uyandikholwa ukuba ndisicaka sikaThixo ngentliziyo yakho yonke. Ucinga ngamntumbi, akunjalo. Ukuba oko kunjalo, wangazelisa isandla sakho. Hayi kuba indim, umzalwane wakho.
Now you don't have a prayer card. There wouldn't be no way of you ever getting in line because you ain't got a prayer card. Now if any of you got prayer cards, don't raise up, see, because you'll have a chance to come in the line.
Goku. Awunalo ikhadi lokuthandazelo. Bekungasayi kubakho kwandlela yokuba ungaze ungene emgceni, ngoba awunalo ikhadi lokuthandazelo. Ngoku, ukuba kukho nawuphi kuni abanamakhadi okuthandazelo, musa ukuphakama, yabona, ngokuba uya kulifumana ithuba lokuza emgceni.
But I see that light just hanging above him. It's never broke to a vision yet. I cannot heal you, brother. I cannot. Only God can do that. But you've got faith. You're believing. And there's something it's caused it, some way.
Kodwa, ndibona okwakukhanya kundanda phezu kwakhe. Akukaqhekeki kube ngumbono okwangoku. Andinako ukukuphilisa, mzalwane. Andinako. KuThixo yedwa nokwenza loo nto. Kodwa okwakho, olwakho, unokholo. Uyakholo. Kwaye kukho okuthile kunobangela walo. Ngandlela ithile.
If Almighty God will tell this man what's his trouble, will the rest of you receive your healing? There's a man perfectly standing 10, 15 yards away from me. I never seen him in my life. He's just a man standing there.
Ukuba onamandla onke uThixo uya kuyixelela le ndoda ukuba yintoni ingxaki yayo. Ingaba inxenye yenu iya kuyamkela impiliso yenu. Kukho indoda ngokugqibeleleyo imi kwishumi ishumi elinantlanu leeyadi ukusuka kum. Andizange ndambona ebomini bam. Uyindoda nje eme phaya.
If Almighty God will reveal what's wrong with that man, every one of you are to walk right out of here a well person. What more can God do? Is that right?
Ukuba onamandla onke uThixo, uyakutyhila ukuba yintoni engalunganga ngalaa ndoda. Nonke kuni, nimelwe kukuphuma apha ningumntu ophilileyo. Yintoni engaphezu koko uThixo ebenoyenza? Ingaba kunjalo?
Sir? It's nothing wrong with you. You're weak, have a little getting up at night, prostrates and so forth. But that's not what your trouble.
Mhlekazi, akukho nto engalunganga ngawe. Ubuthathaka, unokuvuka okuncinci ebusuku, kuqhina njalo njalo. Kodwa oko akuyiyo inkathazo yakho.
Your trouble is concerning your boy. And your boy is in some kind of a state institution. And he has a dual personality. Is that right? Wave your hand if that's right. That's exactly right.
Inkathazo yakho imalunga nenkwenkwe yakho. Kwaye inkwenkwe yakho ikuhlobo oluthile lendawo yobuhulumente. Kwaye inezimilo ezibini. Ingaba kunjalo. Wangazelisa isandla ukuba kunjalo. Kunjalo ngenene.
How many believe now that Jesus Christ, the Son of God, is standing here? Let's stand and offer praise and receive our healing.
Bangaphi abakholwayo ngoku kuba uYesu Kristu unyana kaThixo umi apha. Masiphakameni, sinikele ngendumiso, size samkele impiliso yethu.
Almighty God, author of life, giver of every good gift, you're here the same Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Thixo onamandla onke, mbangi yobomi, mnike waso sonke esilungileyo isipho, wena ulapha, ekwanye inkosi uYesu Kristu, nguwe izolo namhla nangona phakade.
And Satan, you've bluffed these people long enough. Come out of them. I adjure thee by the living God, whose presence is here now in the form of a pillar of fire. Leave these people and come out of them in the name of Jesus Christ.
Kwaye, Satan, ubakhohlisile aba bantu ithuba elide ngokwaneleyo. Phuma kubo, ndiyakuyalela ngoThixo ophilayo, obukho bakhe bulapha ngoku kwisimo sentseke yomlilo. Hlukana naba bantu. Uphume kubo egameni lika Yesu Kristu.
Every one of you raise your hands and praise God and receive your healing. Everyone.
Hallelujah, hallelujah.
Nonke ngamnye kuni, phakamisani izandla zenu, nize nidumise uThixo, nize namkele impiliso yenu, nonke ngabanye.